Minami a demi apeta utu. Apeta Yesu lonwa. Mi e gava pupu ake le wunkome. Le mokoko gande na mawe. Ape boko musala pe kokodi. Be wakula mi mi a jesi mi ape chitre no pe kulek tepe. Le mi ape do te si a ape duko are si woyo. Si de edo kude a gato kike mekbo. Si to edo kudu anina mawe.
Grant Lord tonight that the blessings of God will guide us and direct us in the things
na waka metru ape to si ensi a bena. Mawe ya gira wuna kula mi a si a momi. Le nusio mia wo alo aglome alebe esiana tenwa hebubu kleng tiko kweve na wonko amen ti jombe metroba gamia metiensia eye be mano anyi klimi lo noto eye menya be tutoli ke fifila ko me yo songe me susube tuto de blashikele atima blashikevo aton alo blashikevo ade alo nane ke atima foto tie wu ale sibolele afisia eta zokoko lava le mayemazo eda gake jiri le joyemu tobe mele akpadome ati le istafe yi jani siame eye nge matengwa globe me do tafla che den ti siafe guda si di tomata o gake me enge nge meji meji be mi ape jibodi na fo eye megbe makatrova echi fiensia gake me meji bebe beda simana demiamme bena mienge tititi siape akpa ade mikuya eye mega hanule engu azon o mikuya ni jojide enko naneke mele afiadeke atengwa mamida to egbo o naneke o miele jiji ma foto ele ma ufi arufola me ne ma wutu epe mtrenude jiola etu inawo yi nuwu leje pe mafo ne jidudu dan trenude akba de jila kete ke do pe dan trenude votra de jila o ma te ngwa asi mangu basere esime wado jefe o ne mauda e pe trenude amia de jila e ye trenula inge bokoko kwi ne etre amia de nu ne nemala amia jo do ta pe te pe mafo bedekpo ma gate ngwa tro yime gbo bede ake o Ela bena mi don kujie efese to uta ne ku bibla to globe mi ga wonu si ave ma ufe popoko kula o amesi me wo tremianu le hena e ya ukata mi kuya wo trenu o tegbetegbe wo trenu o mapo mapo tui e ma ufe kula me to popoko kuji Azon bu enpo emegbe wola ne abosam tunu o he glonya de sede nawo he tunu o eye adibe ya wona susube o metre yenu o keke mega dotui o azon enyabe ye tokume yi agbeme enyabe nu sio ye lo natala ye mega luawo azon o enyabe ye homa upe nya de sede jise nyeko alesi mawule to womle mia to ma fisie tututu esi ple pedoji matafu obe eya yenge gam menye mia de gesi be nu de sede si wo glole e ben komela de kape ha meli si wo glondi de e ben kome bo nebe de wo va me pepepe abe alesi wo we ene wo ha enebe jomanunya nya jojokbale foto de mowo nungonglo wo klen bubu de sede lan na te gesi mikuya makan si woji alo omaji ola mawuna be wowe elekeke ha mikuya be wadifia azon esimienge hatutu soya de tala mido kujibe menye hatutu gade wopona na o mega vo asui enye fofu opelo lonu mikuya medibe maglenya de de miago si dia menu nguto ati emia wo sofo dodo eye esia dia manu muto gake deko wolebe minyanye azon nyemele gboglombe esia nye khlamela tututu o gake metibe mada esia de miagbo nyemenyane miadu meto de wo le afisia kpo nyi o kwali kwali tepe kpo o evon nyemo khoye jise afi o gake mekpo wuwi eye mekpo o kho ngutu ape afona jiade si sogbo wate watoka gasoya de nko sile abe adume denu suya de ene eye wato ado kwe kwa siya de chi eye watro ahuwe mawo siwo lolo na ede eji nyeme nyazi nene ye o vasere esime afona ma afisi matengwa kwa nane kekule jojo manku kule ahuwe kwa lwa deke o keke ene wo lulu ide jiri zi alafa alo zi alafa kule blatola natengwa akpo le afona jojo suwe de kamame de wo hi jojo nukui suwe blaton so ye alafa de kasi ole redumule eme gawula azisobo dona le nuame Lele, afonalame. Azon ne wo wofu. Wo nufu de ke la. Azon. Evegbato si wo dogo. Eye. Wo tsakple wo neula. Ame million de kakwe le. Agbetide. Demie buwe si angpoa. Onye jojo nukui de kamake.
And the same age.
Ple azi de kamake. Wo kata wo so. Gake de kakwe le agbetige. Eye emameto esike ado afimagbago o. Elabena yado wo ye azila ano. Mekbedake. Eye jojo nukui a temu ano ngokbele afonalame. Eye. What? Ato wo ne wuji. Eto nunya deko si anya nenge ngutufi alo nyonu vi nyege wala. Ne taji, tayiboyi, alo ekake wanyen. Eyi anye ma ufe tetia, ma temu anye nububu o. Tetia yi. Kohale, jiji jojo meto ame la tetia wanyen. Ne eganye ngutufi alo nyonu vi alo desia desi wanyeko. Eye, ne jojo nukwe swe ma, eta yi aziswe siame. Eye, asike swe wogele wongu la. Ejie ya viji ya pe tu gome na nusia nusi ngege walala la viji alo nusia nusi wenye. Eye levi million mamle wola azi million deka akbeku million deka eye deka peku e no akbe. Nene make gake ma utiana to chachame nusi le akbe chige eye ame mamle wo ha le tutroge deka de million deka ji.
When Israel left Egypt,
esime Israel tole Egypt la ukata o fanya kloji la pe beta siji se opo ma u fe jesiwo to moseji o do meto de se de po eye o do meto de se de dokoto Egypt he zon to kuji la me eye o nro na mose ame seme po ma u fe musen wo fui esime o ji hale bogbola me eye esime Miriam po ahatela. Udu yega kolo futa, udu meto de siade, sasye zanla, du yeye, zifo mana sicho jingolime. Amema udu meto de siade nono le, bokwa me agakwe ma si wopo lame. Eye ame million eve, vuto Egypte. Amene nye, dong bedodo nyikban la chi. Eve, dekade million dekaji. Afika wokata, wole, yesu blobe. Wotron mi afofo wodu mana legbiaji kena pebla tonson eye mele glomna mi bena wukata wuku azon kristo to million alafa aton ade wole fija mechensia ne wokle katoliko protestant ple wukata ne de yesu va koko dieu mame le nusi meglon fifi la nula ame alafa aton anu anyi le fija mechensia ayi koko dieu me eye dohi. Anye emma de siagbe, ne emye klanye ba wukata, singu o me bua konta legbe de o. Eyata adengu anone nama siya yi, mikuya. Oh, Christo to, minamya sama ufe apa wonu o, minamya wongu tete de siya de ale si mienya, miya subo eyama, alon eyama, eye emya lalakena eyi jianyima. Fifi ame million kade ke emma no anye o, eye ame hawa atotu jijime de kame, azon akede eme. Atima, ma tengu anonyiu. Azon midon kuji, besiakbe wujiji me adenu. Besiakbe, abe ale si wanole nu apen keke omela, enemake wanole ame kwetofi lape, vavayi, esime lubon enyima upo, dede tu, sime. Ngake nkeke desiade wafe, bla enepe, eyi adenu na ameade, na ameadewu, nikuya. Eye, besiakbe la, utre ame gede wonu lefya duko lame. Bedeka, nkeke mamlel levavage minamya kadeji ason esimemie le mie pesu sumenye eye le hamia menle ama odume atisi gbokoko iteji si edo ku ikle mile minamya kadeji be nusia nusogbe eye mia chi anyinwe le enkume megatote o megati jonke ke plezan o basere esi agbokoko ngusama plowo to kemenu o meva mau fiarupola me eye ni amesi wo wo plova mau fiarupola me va fa eye mau pe gbogbo gagbo agbe la alake gbegbe mi apo jijo enyesi ple jijo fe adati wo ano mi apo eklo wo chi nkeke klesa ano apedam na mau de nu si wo wolata fiensia la to trode vas was bola menami mi e hono bi ngutu nwi adele afisa no bi ngutu caps eto nazare ne hame meva mi agbo eye me susube sogbe no bi ngutu caps ele didim bem minha do Jesus assim amém tô assim da tarde a medir me da sede igual ele me assim minha na na minha de que o de que o de Jesus minha be da sede igual o a tem uma no minha assim de que minha coisa be o sofu vai fã se o do dia epe da sede igual o le tipo me cuida e ye general le esse be o de que tá bíblia se ele se mau de Jesus epe agbe para bíblia minha coisa be é manhã epe jeje o ke azon wodo no vin tuka selesia no lele nazarene hame ame ya ke fiensia eje be hame mega o ple bubu awo na da aside ye chi na aside dara meji be watok beda si siya ye nu wakale ka inyesi mese nye takaka woto esi me meno chikson eye enye nye takaka wonu kuo kwekbe kure no vingu tu kapse sila ati ngu lepe kwekbede nguna na mia no vingu tu nye nevil me amesile kekelipe akadila de asi kalatwe alesi ngu tu evesia wa ati ngwa li mie da asile no vingu tu nevil ji gake mie dede no vingu tu kap ji o eye mejibe amesi wanya usofu no vingu tu Jackson ple ame mamleu na wole afisiala nothing to Rudel play. I'm a gas roller, Hamasia May. Ne, what about a fish amulet? We are the wazo. A ye, what the acid, nothing to caps G. A ye le. As on me a quail, a bibla, my ben and my owe. With the acid o G. A ye, with the wood, a ga, a my ye. Nena my owe, when at Motu. A globe, don't nunana sia, silamo, sino mama woo, loide, me. O de jessi be, nunana de le, amia me. Si fane, to, hame, chipola woo, to, asida da meji, me. As on of yinke, mamleto, one of ya da titola, woo, where aleke, woo, chakeken, osusube, ye woo, so nunana ne, to, esia woo, me. Pao, nunana la no, emma woo, okay, deco, woo, da, asio de eji, abe. Asida dada nuji ene bena yewo kwesebe mabuto nunanala de eme dadi kuku eye yewo da asida ejido asida dada mejime eye amesia wo le amesia me afisia si wo mkwesebe ukho ebe akpekupo musende upe lupomela ne mi no vingutu awo mi ava ngogbe afifila no vingutu rudel kle mi amamamle ukata si wo le hame ame afi ple hame me kanko ple no fi hame si wo kata le afi be mi ada asire no vingutu kapsi ji alebe wa dui to mi apa asida dade nuji me le ame hasi anku me he doi be wa de befa feto yesu be nyanyue afisi afisi ma uyele etrozu enge mi ado meto de kakuko to jiji me enge mi ado meto de kaila bena eko kota sila jise enge mi ado meto de kaila bena echo titre nona nyala pe nyata pe eye mi ejibe wado no vingu tu kapsele se anu le mi ankume to asida dade eji me be enye mi ado meto de ka enyo no vingu tu rudel no vingu tu kaps no vingu tu nevil no vingu tu junior jason osofo bubu de sere si wole afisia nyemenya amene nyeli o nyeme mesusube wa nguto wodo subo subo wo fiensia eta mi va afisia tututu no vingu tu kaps.
Where's Brother Hunter and them from New York? Brother Anthony.
Azon apika novingu tu Hunter kule amesi oto New York wole. Me novingu tu Anthony. Mesi sube otrojo. Ame bubu wade sile afisia sile klimila. Muka ngutie. Anye jijona mi be. Naba afisia atitrede ni akbo fifia. Abe jeside debe ni akbo novingu tu Caps. Jise be enye. Amene nye le miyadome afisia nya novingu tu Caps. Miko asiji esobe nididi miapa asi amene nye kwesebe enye maufe subola miko miapa asi odechi mielone abe mia novingu tuene azon esia menye monungito na nusi mia yobe asidadara meji o gake medibe fukufesia nyemate mwaji hasia o gake medibe nyakbede ngunye maje akbaba mbe magbela nyakulajila jivo samle kubo le kuto kome. Eye, esi me wono gbedo kwa me afimala, enye ame nguyade, gake de kowosyon de fisya usia pe, apa wongu, ke enye ame nguyade, gake gbede kale gbedo kwa me, ekpo nane, esi me wogede mtegame, si mekpo gbede kotan o, ekpo ma u dola wokle afala wongu na tutu mwa ya gakigo, to kwa me, enongli tombe kokwi kokwi kokwi, afeto mawu seketanto zonva novingu tu ende mikuya kokwe 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 afeto mawu seketanto men eye esi wogwela gbedo ko me sotia wo bubu eye wo globe e vona mlo e la bena menye amenu yima kuma koto le mawu pe nkumala eche si bena to go be inge nya klo di la ha ye davo e go be menye ame nuyi makuma koto e ye mele du kosi pe nuyi mako wala dome e ye ma u dola o dome to re katu e ye wo to juka khozo kai pe nuyi un blobena Amedi, Blonyadi, then along Anak Bedidi Lamia, not in your noon, then along. Amenenia Hasia, Mia Jipuka,
the subway. When the coal of fire had touched the prophet, making him as pure can be. When the voice of God said, who go for us? Then
Minna kama mekauna sofa sone yewa da sire no pingu su caps g Minna mikata mia de mia peta utu Maulon loa beto kwa me sotia u gabubu ake Eye ese mia kwa akogopo pe akbe le dogom le mia no pingu su lame Mele betom da mau Alessi, well, let's hear some to Jipo, Sig Blobe, Elebe, Wai. Neither as you order Edia, Bear, Wu, Hammer Magawa, and Apeto, a Yamian name of Vika de Depe, as a Yamia Damiape, as you order Edgy, who Maupe, Yairo, Conda Edgy, Bena, Nasi, Amina, Epe, Nuyo, Epe, Susu, Epe, Nyeble Bola. Eye na watonga nguya pe peta sisi ya ayi gugulu pepe chuku idesia desi na yuebe wa yila na wavame churu wa peto nye to miyano vingu tula na uwa be usubolo ene le Yesu Kristo penkome Amen Dekbe panyala no vingye de kakwi vovo yili alo vovo yimeli ula kamu benya le jigbode anyi ple nufafia katame mau na yirawu no vingu tu Demie, nyemenya ba woma wena wo o. Brother Ben, no vingu tu Ben sila apila va miakbo. Me sube la ma miakbo ma no iade. Ya ke o meda sila jile duduan o. Me sube we. E ata ima yue vedu. Wodui. Alo woda asile ejile afisia. Azon no vingu tu Ben smole. Afiade le afisia. Eye wenye amevedi ade. Enye nyonu ma unyaklola. Eye si e yakle emya no vingu tu awo de wundu ewo eye wo. Kuleba akbadua mela. Esime wopo ke senyala. Gake enye apeno nyui ade si. Me ame wawole. Ke esi wopo be. Meso bebe nyonu awo na wo numa wola. Ede edo kwide aka. Eye. E wasi be de nwa jesu wa ji ene ema sokbe tututu. Neneme apostolo o wana. Neneme wojebe wano. No vingu tu ben kwa nyapuka uwa be alesi imese ene. E ya kle suwa. Uwo yinadi. Lepe siwo mwome de o. Le toji da le avetu wome. E ye wopo nyapuka siya woke kwa nyangu. Kure nyapuka u. Zigede la. Wodea wodogui. Nyawu toa wufube. Miekpo mwana ema, elabena mesi wakata no agbele mawu susurudame le Kristo Yesu mela. What you were, you met?
How many here?
A man in yellow, a fishyan of you to Ben.
How many please?
A man in yellow, who is a bear and a maupes bola. See, Jenna, Yerasia, see, Nyabiato, Mauboni, Mikuya, Menge, I'm a grow, Nyo, and no, and you blame me, Pegede, Gedeo, Menge, Abe, I'm a Bobodoku, Ene, Ele, Abe, Ene, a war for the Dagade, Nikata, Mia, Wasia, Musie, Melon Allen of you to Ben Wenge Bay, Elofabe, Yatale Clogy. I don't know. Hey, yes, you were saying, I told you today, on the day, place on Bemula. Hey, I place my one of us, so bear, you are clan, and Labena, you lawyer, ye are lawyer. Gake, would you be, you were so de, Maupenyan. Nusia, Nusia, and Yala Glola, a young Nusi Jimmy Wolle, Melagadomida Be, Mau, Naira Ben, plus one, na, a first possible. Minamia da, Sidemia, no view to Laji.
Dear God.
Mau lonwa ye da asiwo de mi anovi ngutu ben di a bejisi ene be mi lonne e ye mi kwese apeto be elobe yawo donawo be wato eda kple nya kokasia wo be wapo wo le toji to ade wo domele de pe si wo didi si wo ke de wo hi mi ado meto ke de wo ma ya ko gbede wo gake ha elebe gbeda sila na yide ki kya kata me ye le gbe domuda be na yira mi no bi mutula eye na ne wo gbogbo eye na wa ba ejiro eye ti amo e eye na klo e akle so aye te pe ma wo a ti si do hin no mo de kama le ti ti pe vi le a ti ma eye vo tro wo ma te a tu o va se de esime wa klo ale de kama va eme me po ngu jeje le bla sheke vo a sheke a ngu o le ngo de se de se le agbale am la Elebe wakule gede eme, kwede wo ngu apeto, esime mye da aside eji ketwe, lepe kpemre mia ngu abe, mia novi ngutu ene. Eye mia pe kwekwede ngu kule gedoduran, de etala ayi papili. Eye mia lebe domuda be na gire apeto, le afisi afisi wa yi, le yesu pe nkome. Amen. Wo yira wo novi ngutu ben, hado wo wope asime na wo abe, novi ngutu wo sofo wo ene, ma wuna yira wo. Novi ngutu.
John Martin
Il. Amene nyenya Il Martin. Amene nye kwe sebe enye Kristo pesubola. Epa mi agoto me kwe sebe epe tope enye Pentecoste hatu toade me. Ke fishi ame sisube enye pastor. Sile dokwisi dowom. Menya Il. Be enye Kristo pesubola vava. Nye manglobe nuwona de kak gede o. Gede woli. Gake nuwona de kato Il ngu. Medon kujebe. Wo yue zande me esime me no Dallas, Texas. Alo me, me kwe sebe, bede, enye, Beaumont, Texas. Esok be, no vin yonu. Eye wo, evya, vijin no, anye mlope no kukum. Eye wo bube, e kukuhu, me gale bokbom o. Eye il, ti mofu, vado, nye kome. Abe, fufwade ene, epe, abot. Tao ge e jeklore nkunyeme esime me no abaji memlele abalaji eto epe abau klanam globena novi ngutu mekwese be nye ma upenya glondila mekone seda eye ne eglonya la kula to gobe vi nye kuha ano agbe eye via vigila trokbo agbe ele agbe mi ko se be je be afọ ado wo pe asito o se to si awugo mi nami ado gbeda no bi ngutu wo esime mi da aside eji amanu wala fofo je po pito mi gada asia ake de mi no bi ngutu matinji mi do eda afeto de diji pe fi ye afisi o ne do ina be wayi afisi wo nyela gede alo fela to mi mo moga o po mu ne ehiala atisiatisi wonyala peto na wo yayira wona nokli nye damya pa asi ode eji esi nye di wo jijeje ne heto mya pa yayira woni bena gogo sile mi ajila peto na yikli eye wa pia moin akple yelu wonsi obula gbole podo mi wo ple moga woji nye le edom dale yesu kristo pen kome Amen. Mauna ira unavyungu tu Martin. Hei azon. Eye apetolana no anyikliu. De tamaruru de kamata. Richa yeye nye wunkwa. Amene nye nya Richa bere. Amene nye kwesebe enye maupesubola. Eto Pentecoste kame kukua ufe. Hatutu ame. eye nothing to nothing to blame medonku yoyokan sile esilaji medonku eyi sime nothing to blame mejebe mejebe ya khojinya se o ela bena gbogbo aden no to womde eji eno gbogblom nebe menye abatu to eye esime wo no anyide takwekwea metututu la gbogbokwe la tro kede nkoi eye esusu ofie ko wale tu tutu do eye enume we wele no no mamame eye medonku jibe esuwa lolo anno yoye mbedeka ekulabe eno bingutu granam mekwe sebe richale kukuge eye mekwe sebe takwa redon esi eye dato e dade echi abe alesime piyato esi ene eye utukbeda eye enyesi DJ suede no afakume alo vyangutu vile afakume alebe omena mokpokpobo areke ne o eye epe ahokwa no kubum eye kwakle gedodora gohan le kanula de vila haya ikwe sebe no vingutu ble nye Kristo pe dasedi lava van nye dogbeda be miape ya ira una yikli novio mida miape asio de eji lono toma u be wa te kisi mia novio mutu ama nvela kle jepu uosu bola si e jo le yento pe kachotu ame goha heva be ya son le kekeli me fofo mia le gbedom da be na ira mia novio mutu ble esi mia le edom kle miape ya ira u ble miape mode de to miape asio da da de eji me do de afisia pisi na yue ye apeto na do de sere si wanyela na wo gbogbo na yikle no bingu tuble fia mo eye na kule yikeke bubusia sile kukumla me alebe wanna kpepede ngu le alebubu majiji me be wa kugwe ava ale kala me afisia pisi watengwa anyela nusia nusile asiwo ne la apeto eko mie pia be wo gbogbo na fia mo eye wa kule le efe agbemozo zon la katame nyenye no viawo esi mie ned hadowo wofe asila mie biato asiwo be na yikli le Yesu Kristo pe nkome amen hadowo wofe asi mawuna ira wo no vingu to ble mie likli wo ala fade ala faji mie adugbera de tawo eye mie wo nu sianu si mie atengu awo akpede nwo mawuna ira wo nyake wo blon amaka enenye meli anton le afika le kame ame mere nya no vingu to hampton na enye ame ye yenam oh eh da fache no vingu to eto de de popo pe afa kome ele te pe me don ku echi ka kare jito e menye azo de kome pe en kuma me dia me nya nam fifila le eyi si ame o amene ni enye be enye mau pe ame amene ni ekwe se be mau le do won kli ni ko asiji de na dogbera de eta azon no bi ngutu mi enya be eto ka tutu gande me de de popo pe apako me wonye amen kutau gake ke de de popo pe apako la le to gande wom le modo do uchi nya de ke me le mi akplon chi tre de nazare ne pentecoste hamia alo de de popo pe apako alo o de meto ade ken o wonye mi no bi o gake mi kuya mi ko ese be mi enye gbedasi gande tola wo na ka popo sia ti me mi le la tututu ejibe yawo plimine nama mina mia de mia peta oto esime mia eda aside mia no vingu tulaji loloto fofo di povito wenge amesi yoa ame wenge amesi gwa gbenyala alebe wa tenwa khose eye mia da mia pe asio de mia no vingu tu khose laji abe asida dare nuji ene bena nye kwese be edipli eye na kwede emu. Nye dom nye pe ya gira wuda kwede emu. Alebe, nye amesi o kwese be, nye tokume yi akbe me. Eye azom nye kwa kukupo musende nye pe chio me. To ma upe amanveve me. La mye da asio de mye no vingu tula jike doi da ple. Nye pe ya gira ube na kule ak atia mwe. Atia fotope aya nyigba pe gugulipe de siade. Apeto, sike ne dodi ne be wa yi. Na wo gbogbo na yikle ya hanne la mse musa kle jije je popo le pes bos botola me la bena mi edo eda le Yesu Kristo pe nkome amen ma una ira wo no vingutu emenye hado wo pe asinana mi nye no vingutu siawo na asie no viu nenema alebe ezu esogbe apeto na ira mi kata wola de sede si ejila eye wo nko de as on nothing to carol I was an ordained minister but I couldn't agree with a brother who was ordaining women as ministers and I had to break off from it. Esi yangi no vingu tu Carol to Cincinnati. Ne amiadengia no vingu tu Carol lako wo. Esi wonye Cincinnati netula. Meke die be amiadengia. Eglobe yeno anyikle hachutu ade ye hachutu la jebe. Ya do nyonu usofu wei. Metengu notere enu oweye. Wole nebe wa ma edo kuidato wukbo. Nene matututu memadato baptiste dokwetela wukboi. Dr. Roy A. Davis, amenenye se enkokpo. Kakareji toye misikpo, mikuya. Ejibe, madro nyonu, maungyaklo lade wu, eye meglobe. Oh, amegan, abe, hamemegan ene meglobe, nyematengwa wwekle, jitinyanyui o. Echitrede maupe nyangu. Nyemenya wo o, novi ngutu, Carol. Gake, le wuda sedidipe, gomododo chi, eye denya tepema sine no chitre nanu, la. Miedo, nanake chitrede nyonu maumu o, novi nyonu wo wunye. Nyelo awo gake mye kwe sebe open open liye ye, esi walebe wano, nyikuya. Eye mye kwe sebe enye loloto na ngutu wade, kwekede ngutu, eye le muade nula. Nye susube wenye nuna na giganto kekeke, le dede popo gudo si mau na ngutu. Gake tepe ya deke mele esi le nyaklo tiji o, le mau fenyanu, de gome dope maji kule wuko se, de mau jila, nye da aside jiwo le, hado wome, be, na vazon plimi. Mina mye da asio deji. Ni a fofo di fo vito lonloa. Le kakwisya la matengwa nyale si wole se semle do kume. Wo nye tokwe le. Nye tokwe va falata. Bena amme mano akbede a bolo de de kongu o wo kebongu. De nye siya nyangu. E yata mye da asio de eji ke tom nyepe ya yirawo da de eji. Na wo popo na kule. Achia mwe. Achia fotokwe le akbe mozo son la me. Aya ti siya ki sina duidol apeto. Na wanye be mye le kwe tomuda de eta. Eye, nyanye kwepe dengune. Eye, na do aloe zi alesi wanotitre nanya tepela. Na wabame afeto, nye do edale Yesu Kristo penkome. Amen. Mawuna irawu, loving to Carol. Deko mye da siyede jiwo, wo dometo de siyede. Mikata minina wo, hado wofe aside emata de pumejiye. Loving to Rudel sile afisyala. Ume da sire ejekpo le dodua nu le hamia me afisia u. De amene nyenya no vingu tuhurudel. Nikata mienye. Amene nyenya be enye maupe amen. Fofo jifo vito lonwa. Abe wu hame mega u ene la. Nye da sire no vingu tu siya chi ame si to. Si gu glo upe bati nyame. Ekpo ebe yepega mi alegbagbam. Ekpo nusia mujoka keha. Ekpo ese. Tukwa be nye da asire eji. Peto miyape ya hirawune. Si aminea peto ngusatwe. Takule nyala peto. Eye na tuede anjikwape gukulupe de siade. Na wano eji. Eye na kpede engu. Eye na tueda. E Yesu Kristo penkome. Amen. Noviyengu tu Rudel, akpo hadawa wapwe asida, menya noviyengu tu Rudel, ewa sibe nyengu to, vinyengu tu vio nyene, nyekule fufwa, danye, nye jese emya nwe tepe titi, eye, menya noviyengu tu Rudel be, enye ma ufwe subola, me wadokli, ma unahira wu noviyengu tu Rudel. Epe nkode, wenye ameka, noviyengu tu Martin, nyenye, noviyengu tu Martin, nuka enye unko. Noving to Mark Roma, me susube American male officia singe o gake enye, mutusia le officia nye, noving to Tyler. Eye wovabe, be wa da sede yeji, bene yange nyangui la tola, noving to Macoma. Afika neto, noving to Macoma. Rockford, Illinois. Oh, ele tepea. Eto Tucson. Oh, madon kuka populaji yazon. Wakafu apeto. Niebe nuka, novi onyonu, ekemaele apisia, odokwedade eta nito zame, eto chikson, to kapu moji, etu zapeado vayi, kele apisia fifia. Novi ngutu matan, jesi, honye, mewa yabe, edibe, yako, kwede sila o. Minamye, tasire mia novi ngutu laji. Ma ulonwa, meda asiore woto laji, mede ya mabubu siya wongu. Eye miena hadoa wope asie. Hele bedomuda be maupe ya hirawu na si edo di nebe wanye. Uwo ya hirawu neno eji. Eye nakule afie mole Yesu Kristo pe nkome. Amen. Hado wo pe asina wo no bi mutu pe amesi wo le pili wo mauna no anyi pili wo agoe no bi mutu eso gbe amega me ko se be si anye no bi mutu Darius nyeme amesi anye no bi mutu Darius afika ne to no bi mutu Black Rock Ankasas no bi mutu JC amebubuade me ko se be le afisia globe no bi mutu Brewa me ko se be me dogowo Ndisha keke no bi mutu Vale me susube no bi mutu Vale ple amema unye eye unye be nye maupe amen maupe subola enyonto enyo azo no bi nyengutu lolwa be na nye gbeda sisi atola la myeji be na nye be nye demegbe nawo awo nsia nu si mi atenwa awola nya no gbe dumda de tawo be na ohana to gbeda sisi a ayi didi peke atisha fisi mau adowo di na benayi minamia da siremia no vingutu Darius G mau lolwa nyeda asiremia no vingutu laji kene ha do wo pe asi eye miele dom le yesu kristo pe nkome bena na si amini eye miene ha do wo pe Asi, eye wo gbogbo na yi pepli eye wa ple atia moele yesu kristo pe nkome amen mauna yirawo nothing to as no ma kwese be nothing to antoni nye do meto gede o mienya nothing to antoni eno afisia kle mi etape didi mejesi be enye kristo pe subola nye nto ha me kwese be enye de kaku esi ko edokun me da sile eje le dodo anpo o menye be esiale me vage o honyo Mikuya, take fifila ha nyo sokle yi de sede, ekema, miele asida gede no vingu tu anto no ji eye de ko, miane, hado wofe asi. Mau welebe wawo asida darame jila, miye wo esi akube wanye, eye miyawha miyanye bena, nyeko no vingu tu siyaji se, eye miye lone, eye wo nye miya dometo de kale beda silame, eye miye jibe wako maupe ya jira wu, eye ye enye nusi miye biya de eji, minamiya do gwera esi me miye da asi o de eji no vingu tuwa. Mau lonoto, wosubola bobo do piswe, italia tosia kweto, vasiensia, bebe wa daside yeji. Eye wato, hada wopwe asito, hamelakbo, dana ye, ledurunu. Apeto, na wumsegala, nado, dekakwisia de, anyibapwe, mulemu woke, le guglupwe afisi, eyuebe wayila. Eye na waye adade ame mauto nufonkle dolele wome. Eye wa subo go akuto epe adwen keke wukata lona kule. Ata mone na miyape ya yirawuna no anyikuli. Ese miele edomda le Yesu Kristo pe nkome. Amen. Mauna yirawu. Oh nye menyaw. Nye chakale kapu moji peni bla ton mlitireka. De ame bubu adele afisya si jibe. Ni zomba afisya na yo wonko ame sinenge. Novie wo le mikrofoni nou la afisya tututu. Blo esya na woko. Wokata ema novinye wo. Ni ame siya wo de miye kwa gote sila tisya. Abe nye tepeto ma wupe nye mea. De miye kwa eji sekule miye pe jibliboa. Eso be. Ke miye di eye miye suso be ne miye da asire miye jila. Miye di be miye nye be miye likulimi. Eye miya wonu siya nusi miya tengwa wobe miya kbede miyangu. Ke azon me dito mi novia wogo. Alebe nye hama tengwa tasire woji. Be miya zonfa afisya azon. Eye mina mi kata miya de miya peta woto. Esi me miye da aside woji. Ma wu lonoto. Ame hatu toade nye si. Me da nye aside wo dumeto de siya de jile Yesu Kristo. Ma wu pe jila pe kukome. Eye na be wo amesi yo wo be wanye usofo wola. Be wa de pepa peto. Le wope akben keke wukatame. Eye ade pepa nye nyule lanan wo wo de siade. Nye na wo hato wo pe asi. He de kukube wo ya jira wo nano anyikuli wo apeto. Esi me nye jira wo. He dom ya pe ya jira wo da. Na be wa ye anyiba pe jokwe de siade jia fisi ne yo wo be wa ye. Na be wa wo do eye wa subo wo. Le mtete si mti e yo wo ve nala ni. Nabe wanye kale towo, ple ma wupe subola wafan wo, na wavay mejro apeto. Eyemi biele Yesu Kristo pe nkome mauna irami novingutu wo amasiame mauna irau mauna irau novingutu mauna irau mauna irau novingutu homes apetolana no anyikli wo miado metode sede wairan babla kasi bla pe jiole Kristo pe lonome ji de kai ple susu de kai si sokple ti foto de mengong towa mi buang po azon sofone ni si le afisia fiansi abe wata aside woji nyemenya be miecha kale kapu mosiaji o ne amesi ole ego do afima na tue akem denu matala nyemenye afi o Mikuya, deko nyemenya be wole ka chage na kweta si swes si afiansi o Gake miele. Azon miak lenyala eye, miya tuk beda. Eye, numake, miya gerek beda si siya si me seleme nye be kukukukui. Dibe ma heve na mnitien siya la, me. Ke azon esime miele, aha wukem le. Kena tanyala, ma wakupade de le eyi ademe. Mi nam ya ke, mose enelia tabla vevo vedia. Kukui bla tonvo de ki. Mose enelia, bla vevo ve. Bla ton vo de ke, kena tanya. Esi miele e jimla, ne miye jibe miya khlila. Mi khli alo, miya dege si. Le jibe mi kata miya dron ku jinyan azun. Pasare esi ma kapakwa miya ke, mekwa mobe a nye, yade yile jome ngolisya, ne apetol lon. Eye, ne nane jobe nye meye, fugodo la, matro akbo. Gake miele kwa mse fifia be, alesye, nou siya wakata denswen la, wena kupoko kwe le miya doge da, Azon le mosi wotiana edo kube ya domi do la ji ke enema imye itibe miya we apetona yira. Fofo miye itibe miya kile wonya. Lona yira ye nasia mi nena miya pe gomosese. Miye biele Yesu Kristo pe nkome. Amen. Mose pe akbale ene liya tabla vovo evelia eye kukubla tonvo de kelia.
And the Lord opened the eyes of Balaam, and he saw the angel
Eye, Yehoa of the Lord standing in the window, Eye, and his sword drawn in his hand, and he bowed down his head and fell flat on his face. Hechomo anyi.
Now, in the reading of this, there was context around it.
Be ma tuto metia de de engula. Does God ever change his mind about his word? Ude epe nyangwa. Ema nye tanya dekung. Eye wenye nye tepe kadebe. Nye se egome. De mawa tengu akbolo nyade. Eye emekbe akbolo be. Efe mbe mekulia. De mawa tengu akatro epe nya. Emekbe esi wokbolo esi avwa. Azon le nye siya si le afisi amela. Susu sita. Metia nye siya. Enye be enye bibla pe nya wudu metodeka. Si nukle la. Diakwe babe yakbo. Alo jina be yakbolo be. Ma utro epe susu. Esi ale abe tepe ade si utro epe susu le. So u tepe de siya de le bibla me. Si menyala. E la bena ekbolo nya de kana bieliam. Eye mekbe u gakbolo bubune. Eye fifia megede wole jidimbe ye wa ato bieliam. Awo. O. Afakale alo naneko. Gake bieliam menye afakala o. Enye apetola pe nyakbolo njila.
Now. We have.
Azon de pomevye la miya kwa nou si wopu klank beda si lakban. Israel no wupe mozo zonme to pales. Yina de palestini ato Egypte yina. Eye apetola no anyikli wo. Eye wenye kuto de siya de si titre afi Israel na hola wo deda le mwaji. En la bena ma wglobe ya do ta meklo duya wo. De wongo. Eye ya nyafutola. Zi ale si wo zon le tododo epe sedede lame. Do amekpe akpakura o. Amale kito o. Nkeke mamepe ame jotu o. Medina neke na Israel o. Togbabe wonye ame vime wo le nonomenu ha. Wo nozo zon le ale apeto blo esi lame. Eya ta ale keke ake titre titi ada le ola. Ma ukwa ekbo esia yebe yepe ngbedoto nyawu. Na gadafu bede na Israel o. Eye Israel nbabla kukwa menye kore nguna nbabla ye ye amepe ngbeto. Si dogo to to kikyame. Hele azon liji do ta kanan. Alo kanan. Si yemye le la millennium la.
Now. Now we notice Moab here.
Azon mie de gesi be Moab le afisi anye hamela fe kpodengu. Eye Moab, de koe ma wo churon fiade wo, eye wo nyafutoa da. Wo churon nusia nu heko anyigbala, eye wo va do Moab kasa. Azon, Moab menye trosbo duko, le gwareke me o. Moab nye dukwa de si subo amau de kama si Israel subona. Eye Moab pe anyigbala jo, to Lot pevi. Si wojile yengto vyanyonu fe domelaji. Eye, eyama, abe amesinye dukoma tula enela. Ede dodoe pe amenkuta okule bubu ome. Eye, wotwe wotuko gande. Eye, wojide eji hele ngo yimu nenema. Ke azon, Israel nye Abraham fe nuku. Menye Lot o. Israel, doto Isaac. Jacob me.
And Israel sprung out
ke Israel mie to ye vesi wo joto Jacob me. Amesi wo yo emegbebe Israel. Ela bena evlikle apetola. Ke Moab le afisiela. Azon le esiamela. Eye mi amesi wo le kakumoji. Gba mejibe magblombe nye 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 mejibe. Ma nye nye hela u. Eye mokpomobe nye me nye u. Gake gbedasi si wo namla elebe ma wonu tepena gbedasi ma. Ne menye nenem wola mazu aye manu wola nikuya. Nye nye matengu akblona neke to wu nusi. Udom dabe magblon u. Eye me, mele esu sumbe Kristo pe habobo pe futoganto egbela. Enye hame wodudua u. Mekwe sekle nye jikata abena mle bala esia avazula lape jesi. Nusi matengu mesusube matengu ato bibla adokwe eji kwekwele mawu pe kwekwedengu. Mewe vokuko, bena ele nono mekhoge azuna lape jesi leha upe kukupu me. Ela bena mawu me jesi yadeke yiko, hamesi wodo, hamesi wododo kwekwede u, mewe kwekwede u. Eye siya yisi ame wo dodo wa hadela maupe boko belene di eye mega trona vanak bede u. Biable manyanglo la de siya de se alo wongto na tengu anye nusron la. Bede kpo esi me wo dodo la mauto edo nufote tiji eye afime wo yi wo chi eto emaji. Woti adeji le hamezi ofe akwoso some gake menye le boko la pe ngonyome bede u. Bede ake u. Moab le afisi anye kpodonguna nenem mew, labena wenye du, dukosi wadudu, le wangto upe anyubanji abe, upe koma hato nkola ene. Eye wangto upe konginyono usi afima, eye subosubo si le usi lanye, subosubo si no Israel si, wenye Moabito, eye uko Yehuwa mawu, jise, gake, wenye amekatu tuade si wadudu.
And now, as they represent
ke azon ale si wawo le titre na jojo me hamiala. Israel le titre na gbogbo me hamia le pe mozozon me. Azon Israel menye duko si wododo o. Zi ale si wono ma uyo me la wonye ablode vio. Wova wonye amegiro. Tepe adeke me liwa yi o. Afisi afisi jolili kula yila. Woyi nakuli. Obenye duko si wadodo o. Nudwa nyade nongo dome. Ela bena afatuto na esi yao le mawu pe sede de la te. Gake menye duko wadodo gbede le e yi si ame o. Mleba esi me wova zu duko wadodo la. Ati me afi wo ge ke to wope mesi ala fukbe. Ke fifi amye kwebe. Esi ya yisi nenem jojo metuwa kle gogo metuwa. Hama ope gbogbo ple duduwa hao pela. Ngu pepe noanyi esiayi. Meda bedebe wanone nama u. Enye angu pepe da. Ela bena miyekwe bena. Ngu papa le eme afima. Eye afima ngu papa siya. Hena ngu tila me nusosokbo. Ama sosron wo vane. eye mi le kpom le me gbe abe ale si wo no le ma ye ne ne ma wo na ne na me de ka ade la ame si ame dina be ya soe awo pepepe abe ale si ma wo na ame ma ne mi kpo nu si ahe a ho ble va ne eye wo na na nguti la me nu owo eye ale ne wo ma te ngui le gwo kemea akpo gbogbo ma fe e me to nu owo la Ekema o kone kle dunya hehe nse alo woto anane dua etepebe wato toto ama ope susu be wa he nuson lawo de wodo kyo yome nu matutu to jole gome jeje ame abe kain kle abel ene mutu vie eve awokata no anigbanji afi
Abel offered unto God
a ye esime abel ton meme si nyowu kain tola na mawu Eye mawu dokpe abel ji le esime wodiva ke ko epe vosala esia he ngwaba ve na kain labena epangu novia eye wowu novia eje gomele gomejijame bena esime jojometua kple gbogbometua ke ha kain kle abel wo subo mawu deka wa kle vela wo tu vosamle kui deka pomevi Eye wakle eve, wosubo mawu deka, lehame deka mame, levo samle kwi deka ji. Gake kain, to ngunti lame nyangu bubu mela, eto aglmanu kwa de woven, pe dade vo samle kwi ji, abe vo sa ene. He buha be, kakade jitwe la, esia anang dodo mawu, kena avulele, eya ta elebe wahe, abe alesia ma ubuna egbe ene, be yevuto, Adam kle hawa wudu, be eya e henu vonve. Ke de siadeko, me susube azon wole koplombe, yevu budaye alo nane fifia, wodo mato ado woglon, eto pome jiji wabe, enge nubu bwade.
But Abel,
Eye gake vosa si jela no abel si, enyabe wwe wwe, eye ta eto alevi adevi, eye esi ma uko eto, azon abel la, to kose me, to redefia me, mwabubu adeke me gali o, umenglo bibla adeke ta o. Eye ta mikuya, jojo enye pe gome jeje enye ma upe enye tepe si wode fia, Eye wotu mau gbagbe pe ga meblibo lade esiaji. Yesu di toto ji gbona gbedeka, e glona efe nusron la ube. Ameka ame u glona be enye ame betofi la menye. Amedeka globe enye Mose, bubu globe enye Elia, eye enye Yeremia. Alo nye glonji la udu metodeka. E globe eke ameka mia u mye glona be menye. Afime e apostolo Petro, ame si me mau gbodo, eye gbogbola vanye la, uwanya mavuvu gama be, uwenye Kristo mau gbagbe la pevi. Mi dege si nye gbogbola, wajira wo Simon yonavi, mtsin la kule vumede esi afya wo o. Pufo nye si le jifo la e de esi afya wo, uwenye Simon, eye nenem Beg baja siaji, beg baja kaye, azon katoliko globe, de Petro, beg baja, pe suela jie, eye protestante globe, de Kristo agakbela jie. Menye be matovuta o, yake de defya si su Petro sila jie, ame si wonye la, ame adeke matengwa hafa konye o, nenema yesu blon. Ne menye fufu nye rive o, eye ame si wokata fufu la ton namula, wafa konye. Wenye Kristo, maugba gbela fevi, Wajira wo Simon yonavi, mutila klevu mede siafia wo o. Yake fufunye si le jifo, lekpe gbeje siaji matunye hame lado, eye tiye pepe akbo ma dru eji akbo. Ma ufe nyafe bobome de defiaye. Mi dege si, Abel to hose de ma uji me, to numa mesinyo wulana, Ken uti la me jose tosu suwebe, dosi wo ye wokple ye utofe asiwe. Bena klepe kutete wo, klepe vosanya kwa si wotofe, bena mau ategisi, eye wogbango. Mie kwa bena Abraham kle lot, wo wajire. Ekwa bena Mose kle datan, kora, wo wo ngukpekpe make. Mose nye nyaklonji lade si wodo, eye apetofe nyale esi. Udokpe jebe wotiebe wanye wokulola na gapukula. Eye bena Abraham do nusia wukata ngbe. Eye le afila mose wonu sitututu mawu blombe avame avajola. Eye kora esie wanye ngutila memela ejibe ya fodo do wahade de titrele wudome. Ejibe ya wo ame wope hatutu ade. Ke maume wadokle ame mautokwi o. Efiale afima tututu le ngongolo mame. Singe ekbepe mozo zope kwa rungu. Bena dodo wakame nge nusi maudo o. Ela bena kasi yako rawo esi yako la. Eglona mosebe etonu sokbo dodo kuyo ji akpa. Lekbogolo bubu me. Hablibu laha le kokwi. Muka ngutie ebe yedeka kwe nge ame kokwi. Towa deke me jobe na wone nema o. Ejibe ya wadukiu wa megade. Mikata mye leko kwe. Mikata mye nye maupe viu. Ke deko mose troko he zonjo. E globe apeto. Muka mawo. Mau globe madukiu dato ebo. Nye magate mwa tue o. Eye una anyigba mi. Mie kwea. Ngo kwe kwea de le atima. Na unti la metuwa kule bobo metuwa wudugula. Ngo kwe kwe no anyiku kuku. Esie yuda kule yesu dugula. Ngo pepe ade jo. De kanye mau pevi. Veli anye satana pevi. Tututu abe kankle abe ene. Ngo pepe ade jo esime wudugu. Wudume to de kanye kajipola le hamia me. Eye veli anye kulola. Eye abe fitia ene la. Nye gavado numa kekbo ake lenke kesi ajme. Koma hatonko unti la metuwa. Ble Kristo pengbe to bobo metuwa.
The spiritual bride of Christ is so much different.
Christ of Eng Betok Bobometola Tovu Gede Chung Silame Doduahao Bob Alek Bebe Oma Tengwa Towu Asokura O. Aso Degesi Be the Jometwa Ja Baba Isia Ybe Ya Sokle Bobometwa. Gake Abe Le Yakov Kle Esau Me Enela Mawodo O. Matengwi u. Azone anye donywi wawola. Me mekwe sebe esa unye ame nywiwu Yakob. Le ama upe nkume. Eje akbababe ya lebe na fufua. Fufua pe nkugba. Enye nye blondila. Eye ale nusia wakata wajibe ya wo. Gake esa we ame susu numa u. Ela bena enye nguti la medo wawo uko. Esusu be ya tenguwa dole eme kle nusi wawo. Awo nungu yade na ame yade. Nusi sokbe afi. Gake Yakob la epe lukokata enye be. Yako ngokbe vinye nye ma. Eye eme ye ma u deje si le eme. Lekbogbome. Mi deje si ye. Eye esia wanabe esia yila jojo metuwa. E le afu bogbome tuwa. Enabe kain lefu Abel. Enabe kora lefu Mose. Enabe yuda lefu Yesu. Eye to iji, to iji, iji. Enanabe jojo metuwa le afu bogbome tuwa. Tutu abe ale se kan ile gomejeje ame lefu Abel. Ame sipe vosa mawu ho. Eye wotina be ya churon wo. Goha wotina be wakble hududula dome. Wotina be wakble nusianu dome la bena me. Nye nane ke u mpapa u. Eje gomele kan me. He defi abe mpapa u nye. Ke nene mako gale ekbe. Ne jojo metuwa ngutila metuwa. Ble bobo metuwa ukbe. E defi abe satanaye. Mobubu adeke me li o, e la bena mufafa tu satanakbo. Eye emekbe genanya tepela sasron vane. E la bena miade aje akbababe ya sron nusi menye o. Nusi omedo wodi nabe wawo o. Emakbekbe neni emye kpolen keke mamle siyame. O, miyato, emakbekbe neni. Eye tamye kwebe ma wute metrona epe susuk bijik bijik kure epe nga batuang o. Gake, amesi wo yola. Eyake wododi ame bubu adeke ma tengu aho tepe ma o. Ame adeke ma tengu aho mose tepe o. Meka alek bebe kora o titre o. Ble datan wo neni o. Mose ye mawuyo meka nusie o. Gakene ame ome jibe yuwa son le epe lolonu deblibo la me ula. Mode de lolonu adele esi si wade mobe na son le eme. Mideje sibe edemo le engu esobe. Gake anabe wawodona epe ngutiko kui. Le epe lolonu deblibo la me. Azon nemi adibe. Pepepe abe le gomejeji ame enela. Menye ma upe lolonu deblibo wenye na jia wobe wa jide anyikma jito bododome o. o amaga mawo ameto anyigba fe vude dime egbo agbogbo de eme ye wozulu bogbagbe ede pede nguto ade to ngutuma me keto ewo srone ema enye mawfe lolonu gbantoa ple gomejetoa eke si nu vonke de eme kewo nu si wowola ale wo de monna ngutube ne de son le sianu eye wajivio le efe dome miji eye miayo anyigba la che kama ne nenemaila ele ewo ge gake mi kuya menye efe lolonu deble bokpok bede o eya nti nu si okata si gome jejele la nu wuwu le wosi ele be nu bon kata na bado chochro dagbiji gbo ele be wade nu bon kata dagbiji e yamti le millennium gala me esime titititi avala o maga jemi aketo mia fufu klemi atadawoji o keke mawa be alesi wo wele gomeje jame la ayo ameto anyigba fe bubu dede me ple pe pe de nguto pe de enu ele tepe nenemai wo wele gomeje jame e yata mawu metro na pe susu kure na nekenu o keke ademona mi be nya yiji azon esi ayenye molegbe adebe mado mi se meti be maglole ati si akude esi anulagbo gekeke ke bon de miele meti be mi ase gome mi kuya mawo ade mona mi be mi awonane eye go ha ayira miele ewo wo me gakeke kokola menye epe lolonu deblibo o mawo de mona israel be wa hosela le mose velia tabia shekeli amen esime amenu bavena nya grandila de wo koko la zolili ko Vosa le vile ade, gade de ngusen ade la, gake wodong libya se ade, menye ma upe lolonwe o, gake wotoe de eme elabena, ame di nenema, eye sese wotila tututwe woto pofide. Enyo ube ma upe lolonu nasu amesi, eme enye nusi wofiami, wawo wololonu, wofia rupe neva, wawo wololonu. Ele na mibe miya bobo miya dokyo na epe lolonu kule epe nya. Miga kedi o, miko eji se, miga te kobe, miyakbo mwade le engu o, mito esiako ale siwole. Ame gede wotina be, yewa kukle ato mobubu, eye ne ewela, nakbo dukyo be, ele engobe yim, nakbo be mawule yeyiram, gake ele dogwom le epe modede lolonu me, keme nye le epe lolonu deblibo, mawu metola me o. E demo le engu abe ale si magule ene, gake ma, ma demo be sianange epe lolonu deblibo o. Ke bon awo esiabe wawo do ahebubu kule yagira ve na epe lolonu deblibo la eye vijiji to bodo me nge numa u dumeto deka azon mi degesi mwa be waje gomela nge jide khlome duko eje gome kule jide khlome gake to fufu hose to ade kule janyonu vi hose to ji Tututu ne miyatwe wakode mwye eye, miyazan bobo masusula, miyatengwa akobe koma haton koma titrede afima tututu emeko. Abe nusianu ene kakare jitwe, mikuya nubilibu wakatak blen, ke mikwara, esinwa vaye mekheje gomene namala, matengwa akobe de eiji abe tikwe nukwade ene. Deko, wayiji ano memelimu deji, nito futadareka eye, nyache ego meto futadareka maji, ke, deko miyayiji ano memelimu dekade bubu yome, eye dekade novya yome, wukatande wune uyome. Eye, nenemaye hamela je ego me, nenemaye woje ego melenikea, le Roma, esime Roma katoliko hamela, le gome jeje atiti, afisi wojotula, enye pentekoste. Gake si wo wode doge klo amankuta wode hamia mela, wode asi bedudura wo wome, ble rozalo wo kekleme, ble, bedudura de amakuku wote akple nubu busia wo katan. Enye esi wode asi memleme to vudadarekaji yibu buji, vu mikbo afisi wo yilada, pentekoste pe, nono mefafia deke megale emekura u mikuya. Nwanye vudadareka si hebubuve, siga hebubuve, nudeka peko ili wawo, eye enye atutu nuledia wo, eye atroyi gome jijia. Esime Martin Luther je gome kle afia tutu, elebe esi ananye ngogbe dedegede wu, Lutherian hamela. Mikuya, ne luta, esime wawadudu tala ama atengwa kwa weselepe kokoe wawo u. Elabena e wadudu, eye ama umatengwa ato esia u. Eye ata bogbola dojo le eme. Azo lotpe hatuto le afisia, alo moab nye lot vinyon vipe vi, Jide hlome di tsoje egome. Azon, midege si. Ale si jojome hamea, mwab. Doli jojome, koma hato onkwa kwe tepe. Israel doli gbogbo hamea pe tepe. Israel, hameva vande le afima singe nkeke mape ngbetok si wo yodo gweto Egypte. Kedokwe Egypte enge nga tepe. Midege si e sime wo wakle eve ya otogo, wakle eve siyansa foreka, wakle eve la tu vasamle kwi adre, wakle eve la to vasala kokwe la nitu eye goha wona agbowo. Nusi le da se dimbena mesia adekbona. Le gomadwa nyin nula wakle vya wowo sope pepe. Israel afi le balia me. Mwab le tuaji. Eye mwab kle vasamle kui adren. Israel kle vasamle kui adren. Mwab kle nyi adren. Israel kle nyi adren. Mwab kle akbo adren. Se le nufomcho mesia pe vavangu. Israel kle akbo adren.
What was the difference in them? Fundamentally both right.
Nuka enye vodoto le wodome. Le gomedwa nyinu la, wakle eve tojo. Yake miyekuya, maupe kwedo jinume no mwabu si kpede wongu o. Bukwade kuwenye, le amankuta upe hatutu ade. Keke nyaglonji lade no anyikle Israel. Agape si wopula no wodome. Jolili pula no wodome. Akobli dala no wodome na doyoyo. Maupe yayira no wodome hen no zozong kuliwo. Eye wonye mawu viwo siwo wo yodogo azon mi ekwa ba manye podon double bole afisia na egbe ha mawu wonye mwabu ya manone nema o Israel nge momatula sito te pei te pe afisia afisia jolili kolado tela wo yina kli mwabu manone nema o obobono anyi de wanto pe koma ka ton kome le wanto pe du kome o me vana o Wono na afimako, amankuta wole wosi. Wodo nwodi ya be alesi wole, be wabwe ene, eye afa wola wole wosi, kametela wole wosi, siyasi le wosi la, le wosi sikba wokwa wope, bedede tone, wole bubwa wu.
Kwa
Israel, esi nane le esi sikeme le wawosi o, wokpo ngunse triakwade le Israel titina, ke enye nyaglondila ade, eye nyaglondila manye mose. Eye wonyabena vale wosimula, leko wukona upo ya bode ji, ale wode ji dadi ile atima, ke apalatrona, eke ma anuma toku ya menno wosi o, ale wodina be yuwa atue ya sokple politiki, ple politiki pe hududu. Wodo ame dode tububume, he danyaglondila bude be, Wava, alebe wa temu akpong yaglondila ade, eye wa pongu sen le wo dome tututu abe ale si wole Israel dome ene. Demye tenkpong, nti lame nuso sokpola. Demye temu akpong nti lame hamela ebia, ewo numake tututu. Mi dege si, azon yaglondila wo ano wakple eve si, wo toto la kwe ngebe. Mosela, mawu fe nyaglondila ye, mawu enye efefia. Ati mae wokwa epe gbedede wotone, sinye apetola fe nya, eye biliam ya, fiade no eya hansi, eye fia mae nye balak. Mwab fia, eye ati mae wokwa epe gbedede wokle epe, yaira wotone, ale mwab glona balak be va. Alo biliam bongwe globe bana fofide dukosia nam. En labena woho anyigba blibola nkume. Deko woba kele nusia nu dumko abe ale singi duakbeene. E globe vapsisia ke mesebe na tengwa po fi. Na tengwa ayira ha. De siya de si e wola wadege siye.
Now we want to notice that this man was a prophet.
Azon mi ejibe mi adege si be ngutu si anye nyaglondila si maudo. Gake egira epe ngokbo vinye nye de du nyaglondila. Tututu abe ale si hamea wo egbene. Abe ale si luta wesle pentecoste kule wope hatutu blibula kata. Tue jira po hurudu le wope dudu wa haume. Mose le maute, biliam le balakte. Keha nyaglondila vya wakata anye maupe ameyoyo. Eye, evya wenye, gbogbo mameo, mi deje si vovototola. Katole desia desi, Mose tɔe nye Mawu, Biliam tɔe nye Balak. Mi dege si le afi sia, ale si e wowɔ gbɔgbɔmetɔ ŋudoe be wòaɖo kpe edzi be dzɔdzɔmetɔa daƒu. Mose Mawu ƒe amedɔdɔ le eƒe dɔdasi ƒe fli me. Mawu ƒe nyagblɔɖila bubu va kpee xe do aɖikakpli. Ɖe miate ŋu asusu nu ma? Mose, ame si Mawu yɔ, ame si Mawu ɖo, tɔ te ɖe Mawu ƒe dɔdasi me. Ezɔ va ɖo hatsotso yɔyrɔe gota tɔmado me. Eye Mawu ƒe nyagblɔɖila bubu do aɖikakpli. Nu si Mawu yra heɖo ɖi la, aleke nawɔ anya vovototo le wo me? Nyagblɔɖila le wo kple eve si Mawu ƒo nu na nyagblɔɖila eveawo. Ke ɖewo le wo dome gblɔna be Mawu gblɔ be wɔ esia, Mawu gblɔ be wɔ ema. Azɔ nye meke ɖi o, gake edo le Mawu ƒe nya ƒe fli me. Nyagblɔɖila meka be nye nyagblɔɖila o, edo le fli la me. Nenemae woflu ame geɖewo enye si. O, nɔvi ŋutsu sia ate ŋu awɔ esia, eye nɔvi ŋutsu sia ate ŋu awɔ ema. Afi gbe nu le nya la gbɔa, ne metsɔ amewo kple mawudɔlawo ƒe gbɔgbɔgblɔ ƒo nu, ne nunanawo le asinye be mate ŋu aho to wo ɖa, ne metsɔ nye nu nyuiwo katã nye ame dahewo hã, nye menye naneke o. Ame geɖewo la va gbɔnye ŋkeke ma dzi agblɔ be aƒetɔ aƒetɔ, nye megblɔ nya ɖi le wo ŋkɔ me o ɖe ɖe le wo ŋkɔ me. Nye menya gbɔgbɔvɔwo dogoe he wɔ ŋusedɔwo wo ɖe. Ke nye la magblɔ na wo bena mieteɖa le gbɔnye, mie numadzɔmadzɔwɔlawo, nye menya mi kpɔ o. Azɔ wova kple eme ʋuʋu be yewowɔe, gake Yesu gblɔ be wonye numadzɔmadzɔwɔlawo. Nu kae nye numadzɔmadzɔ? Enye nane si nenye be le be yeawɔ si dze bena woawɔ gake mewɔe o. Miekpɔ nu si nye ge wòala le ŋkeke mamlɛawo mea? Miɖo to fli blubo la, emae nye nyetaɖodzinu le sasia me. Megblɔ be madogo le gasieke me, gake ɖewo mahi ato eŋu vie. Mikpɔ ɖa, emae nye taɖodzinu blibo la be mafia mi fli sia. To Mawu ƒe nya me, mikpea, bena ele be Mawu nalé eƒe nya me ɖe asi be woakpɔtɔ anye Mawu. Azɔ míede dzesi be woakple eve la wonye gbɔgbɔmemewo. Woakple eve wonye nyagblɔɖilawo, woakple eve xɔyɔyɔ. Ke Mose le dɔdasi ƒe fli me tututu kpakple dzolilikpo si le eŋgɔ gbe sia gbe yeye. Mawu ƒe gbɔgbɔ le edzi le dɔdasi ƒe fli la me. Mawu ƒe subɔla bubue nye si gbɔna, si Mawu yɔ, si Mawu ɖo ɖi. Nyagblɔɖila aɖe si gbɔ Mawu ƒe nya la va. Afi siae nye afɔku liƒo la. Ame aɖeke mate ŋu ahe nya be ŋutsu sia menye Mawutɔ o. Elabena Biblia gblɔ be Mawu ƒe gbɔgbɔ ƒo nu nɛ eye wònye nyagblɔɖila. Gake mikpea, esi wòxɔ ŋuɖoɖo vavã tso Mawu gbɔ la, medi be yealé eme ɖe asi o. Mede dzesi esia o. Emegbe eyi be yeado aɖika Mose. Azɔ Biliam di Mawu ƒe lɔlɔnu kple eƒe dzi katã. Azɔ esime ame ŋkuta siawo va egbɔ gblɔ be Biliam, Balak sia la dɔ mi ɖa be nava ye gbɔ enumake eye nava ƒo fi de Israel dukɔ sia. Elabena wo kaka ɖe anyigba katã ŋkume, ye azɔ la wova ƒu asaɖa ɖe ŋunye. Eye woha fiaɖuƒe ɖe sia ɖe si le nutɔa me ɖe wote. Ke azɔ mie dzi be nava eye naƒo fi de dukɔ sia. Elabena mese be ame si ne ƒo fi de la woƒo fi de. Azɔ mikpea, Mawu ƒe ame wònye. Nu si ne yra la woyre. Mawu ƒe subɔla wònye. Eye Biliam azɔ esi wònye nyagblɔɖila ta la, esusui be nu ɖeka koe li nam be mawɔ, eye emae nye be madi nu si nye Mawu ƒe lɔlɔnu. Emae nye nyagblɔɖila ƒe dɔdasi nenye be woyɔe be wòanye nyagblɔɖila. Gba nu ka wòle be nyagblɔɖila nawɔ? Enye be wòadi lɔlɔnu la, Mawu ƒe nya la. Ele be wòawɔe, elabena esi wònye nyagblɔɖila la, Mawu ƒe nya la va egbɔ le wo be enyo menye Mawu ŋusrɔla o. Biblia megblɔ kpɔ gbeɖe be Mawu ƒe nya vana na Mawu ŋusrɔla o. Woawo boŋue tsakanɛ, nya la vana na Mawu ƒe nyagblɔɖila. Ke ame aɖe nye si nye Mawu ƒe nyagblɔɖila, eye esi wo de la, be wo debe wa ba popia de ma upe to kobubula mi degesi eyi dadi ma upe lolonu eyi ejibe yanya epe lolonu deblibola ke ma uto epe lolonu deblibola ne lenya mame eto epe lolonu deblibola do enkume nuka enye epe lolonu megayi o emenye ma upe nyagbanto megayi kliwo o megadibe yahude nye duko silezozom le nye mo deblibo la nu ngu o aleke male egbe wajibe wa wajire ahe nyakle nububude siade si wokwa maupe gbobole do womle miyadome ke ule akabajem wote kpope gede be yewachienu gake zigede ule akabajem be yewachienu la zigede make wotinadeji matengu akufi denu si mawira o deko matengu yi o deko matengwa we o en yata mi kuya maupe dukwe nyema azon ya klodi lama tokobe eyi atima eye fiala deve wole do womle amankuta wo do mekle bubu wo ha eye maupe nyava ebo eti maupe lolonu eye maupe lolonu konune keklobe mega profi de dukosia o me yirawo azon ma unsun la de kemle ti fuate si atengwa gbegbe dasi si asinye legbe pa demi la o ke nuka tututu enye mawpe nya lale eyi si ame edokpe mawuji le nu si anu si oglol alo wola me edokpe jibe ele tepe azo ma unsun la de ke bi blakle la de ke kagwadi la de ke meli si atengu akponya mama o ne enye nya glodi la la akponu de kama ke kene makponu de kama ke ola ema fia be na negle ela bena nya globe enyo o matengu atong kumekle kone balak biliam ha atengu ne na mami kuya gake maude jesi mose ke ekemanu ka nye kpedo jila mau fe nyala eye ese mau fe nya matutu si makokotela megai o magate kobe be ya kofia de musi meyira la o amama wula nye duko wonye. But you know what? Balaam didn't like that. Minyanu siya. Biliam malo duko ma o toje egome. Oh, nuka. Biliam ne niye le kikia me egbe. Melo hatutu ma toje egome o. Azo emegbe si wokwa ma upe nyame tutu si me kokote be. Mega yola. Gake. Mikuya, le esi atepebe wa wode ejila, numake wonye abe kank ene abe kura ene, evangu ke eji doku nu denyade bena ya yale keke ha mi degesi epe dodo wa peta no pela esi o gugo do edala e globe bawo iga ko esebe ma yi o iga ko esebe ma duna ne ka wo pele wo o nye mele nya hege ple du koma o la bena ma wo blo na mbe onye ye pedu ko ke nye ma ko esebe ma yi o ne de wo tote de nya ma jilde ga kele epe ji pe agunu la ma lo o pe nya gbo o mi kuya o ma to epe ka tuto ma o eye nusi anusi mele epe ka tuto ma o la mele tepe o ato je gome o mi kuya ke epo wo gbodi to e ke globe nu flo ade wo li si ama ma wo ka ka de ji to e la ma wo ko ko ya po fi ade ama ma wo to gbe wo wo nye agbale ma nya la wo o ma de su ko abe mi awo ene o nye nye nu nya la wo to wo o wo globe ye wo le ma wo su bom ga ke mi po wo da nuka wonye katutuare to kuluvio pa katutuare anyinya lao siwe jipito to nyale afima to mauma lo aduna neke awo kule katutu podi matogwe kura o metenpo agakwe ma siwo pola kle akobli dama tulili koma o ejibe ya trobon wo le agbenyuno no fe akpaji metenpo maupe jifo yoyola o to amanuveve me to tatia me one of the mame, a ye clam maupenya, a ye, a se wajabe, a pofia deola, mau globe, magawe o, tonya wunye, de asila wunpo, magacassi wun o. Azo, tete amalatro, a joke, azo, lenkurepe, tomahaton cope, tanopiam, tobabe, utroboha, wokato, hatuade, sisi, hududu, la wulada, tisiala, deo amiadewa, no dome, tobe, wanya, amabolo, de depula, deo maun sola ope, dokita weva, tisia, deo, wanya, bishop wo, alo, nutomajipola, hena. Eto ha 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 tutu nyito wu ple ha ha tutu ade si si hododo le wu ame ade si koko ke nye wu ple ame si a etengu a to dodo a do epe nkume nye atengu a webe wadota nye kuya numa e kanyi wo eto nya gome numa e kora wo eto nya gome menge e yai to nya koma o nye gbata mo bubu o nye koma uji se me kanu se no bubu blo o nye koma uji se nye to nya koma kle nu se ma u blo o nye atenwa to nya koma kli o elena mi be nya kwes ple jose e ye nu se nu se ne nyala me hia be na to nya koma kli o nye menya ale si wo wone o de koma kwes be e wone nye menya ale si e wole ngododoma men legede asi o gake e globe ye le oge me kwes e me kwe le gomodo anyima si me to kwes be enye mawu pe nyalaji nye globe enyo matenwa dole me ple mawu nye menya ale si e me le dogale e me kli o gake e globe gloi Me don kuji be nge baptiste o sofu glonambe ebe cho Billy ade gbana soti o lakamia me cho ne susu be amia de le todo genu matoguia me globe mawu glonene ma ale kenele wo gekple ho adrempe ho ho hafi adu gbadare siawuta ade gbana le kekia me godo me globe nge menya le simele wo ge o gake e glonene ma ye esia sunam mikuya e glonene ma nye menya ale sie wole me vage o e globe de ne susube ya me wole agbale nya de ngo pe kesi me sie le akok pege kure ma u meto yo pe tanya sia ngu kle bubu wola ne susube wa kwesia me globe menye to nye wonya be manyan ne wa ho eji se alo o ma kwese o me globe nye do ta sie nye be ma de ko pe e ma nye nu si o glonam e globe ya no anyiklim Eye eglo nusi woge wala nam. Eye e wonu si tututu oglobe esia awola ba le wope asio emebe aba mebe na nya wope jimenya gagala wogo ha. Eye mepunu na wokure enu ke eba menenema aleke wowone kukukula nye menya ale si wowone o. Mekambe manya ale si wowo esia o. Deko wubame ameke ya temwa de egomen esi ma woglona eliyabe ya ye afima eye na notola jie eye manyiwo. Medesena na akpavya wobe wanyiwo. Aleke akpavya wa tengwa akpo abolo ple tomo lakake ade si ome atove na nyaglodila. Ema gbonu sianu si gome matengwa adengu bo. Nyame susube miya uha miya tengwi o. Aluwa miya deke a tengwi o. Kake ewe ema katankwe lebevye ewe. Eye eme enge nyatepe sile eme. Aleke wowe nyame nyaw nyamame kam o. Kake ewe. Aleke wo kwa nyigba lai, nyame nyaw, kake ewe. Aleke wo dov ya dai, nyame nyaw, kake e doida. Aleke wo fotu amakuko dome, nyame nyaw, kake e fon. Aleke wo dem, nyame nyaw, kake e dem. Aleke pe, aleke wo dewe, nyame temu akulena wo o, kake ewe. Aleke wo yodom, nyame nyaw, kake e yodom. E dom bebe ya we, ke e lea yupe nyame de asi. Aso elebe bili ya mnanya ema afi, eye e nyan uwe ma. Mi dege si. Atoto do hoda meji nyi to wusiafa ke nu ke ganyo wu nuna na nyi wu le wosi ke menye ma de de o wa tenwa ne ga sobo wu e ye wa tenwa ne do pe nyi to wu aso to vo be na nye wo sofu gbo loko le do wa hala mela nya wo wo nto meji gbo loga mi pe ya e mala nya nya wo na na wo nenge be na nya ame ha toto sia jole afima ko mi pe ya Eye na tote numa. Oh, one do kwe gande. Eglobe, zigede wu si na yirala. Eglobe, enya, mutetele a singe be ma towo dengo. Po, afise wole epe nya wu komtu e da. To dukola pe tatogbo. Afika mose no epe nya wu komtu. Jifo fialakbo. Dekanye ma upe ngododo nya wu. Maklo mi ngododo nyigba la chi. Eye, ame adeke ma chitrede miya ngo. Oh, ma do te ame kule do de miya ngo. Eye, wa nyawura to dusi ajimia eye myako anyibala medo metre na mi hoho mi zoye ngom yakoi mi kwede se nyato wonye eye azo mi kuya emanya amesi mose no todomi eye ngutusi ano todomi vasere esi uva dona ne gbole eye ngtope jime esi uva nwi eye ale eye de epe hanu no la upe tatolagbo Mikuya. Mi degesi. Lupe nyi towu. Eglobe. De enya be mtetele. Asinya be ma towo rengwa. Ma towo rengwa. Anna. Tepe nyi towu. Ma wo. Gede na wo uwe ma. Ma ko wo fetu wa yiji. Ma na wo fetu nyi towu. And when he offered him all of this. Ke esi wo towe siya wuka tando enkume la. Eg bankune. How many balans. Bilyam. Neni we le kikia me egbe. Ema to dope nyi towu. Ame nyi towu ji nane ngbedodo ne ame arepe nkofu de maupe nyakle epe towo wo ngula ke ame nyi ma sisi hododo notsa la aje egome abe maupe dotola ene eye wakpo popo pe nwia de chi eye ade megbe ne wo tok popo kwepe amanyonro do epe nkume wo tok nyonro le yesu pe nkume la do nkume esinye ngonglo la kle monu de kasili le ngonglo anbe wanyonro ame ke esi oto do nkume eye koma ka ton kwa nyabe yele ebuge ne ejenuma gomela wato do penyu to wa ame eye wa doli hamene mikuya bini ya penu wa kukuima ake pepepe abe alisi wo nole koma chijame ene asong tuma sikla bibla mala ma atengu akala esia o nebe de wo kpobe enye nyatepe ame ade kemeli si wo ngiro kpokle bubu nko ufufu vi bogbokokwe o katoliko pe kredo wo nyeke menye bibla pe mfafiai o ame ade kemeli bibla me si wo ngiro kpo o alo lepe alafa eto si wova le apostolo sushwe pe kumegbe o nebe de wo ngiro le yesu kristo pe nkome katoliko hame aye je ema gome eye ame mamle wo ha ba do egbo eye osofo de sere sino anyi de epe nuso strong akpo numal la enya benya te pe onye gake le nko hohota be ya le ye pe du pe di ne ame una susu mi to ye nguta la ewa po ma we enyo mi akpo be ma wire kakare ji twela la odo mato do la do yo pe nana lo si do wona tuto po takwe kwe gao eye ema kakade nkume nawo eye wo kona ndodo make so ma ufenya mesike wo alo ame bubu ade a tengu a khola ma u metro na wo nikponu si glom malea Biliam susi nenema de dope nye wuta azon mikwara esi gatoto nye to wo ma trok bola nusi nyo Biliam le afisia to alakba nuka klia mikuya eglobe ha gatoto nye to wo gava Kede wolebe waklobe mitera le nkunye me. Maklobe wukwe nyana mivo. Mikeyi, esi anye ale apeto klo osi. Yake mikuya, nuna na wu. Baklobe wazwa amese konko wuta. Oh, ale ke ya mo lona nusia wawoy. Nya do wure kike mekata, nya na wu ya mefuto ki. Nya demekbe na wuta kwekwe wule afisa fine eloko. Oh, bede. Mikuya, nye nga nusi nyala klo. Nyenye anu sima uglo. Nye le titre noge kule ema kakule maufe kukwede ngu nikuya. Meka ngbedodo sifu mevi o nye kule gane ni isi. Nyakate ngu atude eji o. Kule esi ema neni o. Alo keme si miyate ngu awawula. Ale apeto glo esi jimyele. Kule nusi uglo le afisi akban. Enyo gamela globe ema vale dupo evelia. Nye ji nusi ma uglo le gomeje jame. Eye nusi anu si wato kwede ngu alo udele emela. Goha. What the one called a lag, but lela me at all near the cup at me. Hello, adding at the cup, let me. Nieti Nusi will blow. Menge Nusi Hamia blow. Oh, Menge Nusi Doctor Jones blow. Oh, Nusi Amabu Bode blow. Oh, Nieti Nusi Ale Apetok blow. Esila blow. Nusi Nala blow. Geke Azom ye poor Billiam. Mofe Dotolala. Eye, Nena Megede Wo Che Egome. Eye, Mau Dowo. Eye, Ugrona Mofing Ale Nugede Wome. Yake si ovaro nyate pebli bola gola ome dibe yo wawe o mi dege si afisia abe ma upe nyakulo nila enela mele be wale ade hatu tomato kwi me o be wato je egome mele nebe wa yipli wo o yake mi lenkude engu lenko kokota nikuya le epe jitinyata eglobe enyo mi tia nyi zambli bola eye magati kpo ake nikuya magati kpo akia Muka etibe yakati kpo awo. Ma uglo nusi wa glo lane kuku. Ma uglo be, glo na ube yemele yige o. Eme nge epe nga goma jetua. Nyemele yige o. Ke mega yiwo. Mega pofide nusi meyira o. Aso omi len kure ale si wotro nga lane le iya de megbengu. Nikuya. Eye anone nama esiayi. Ne ma uglo nane la. Nusi wa jibe ya gulo ema, matro epe susu kure emu o. Ano anyikle epe nyala tututu, meka nusi ame bubu wade gulo o. Ano anyikle nyama tututu. Azo elebe Biliam nanyan uema, lewe lebe wate edo kide agacho hatoto ma kumifibo. Gake nuna na chia nyima ukata kule, siyape ngbetuto siyasi gulo be, enyebe matengwa we, nyenye bishop la. Matengwa wanusi anusi, melo lafa. Eye madowore ngo nengebe nava we na mkula ke mauglo nebe magawe o geke azola Biliam globe nyao mino anyi zambli bula eye maga tekpo ake miekwea nyala swesi me galebe na henya kude engu o mauglo nenu mavo takule hatutumato gbila Yakoko wafunu na wu na trale ma upelo lonume ne de asile wungu. Hatu tuade no nye kwa sifanya kulitila de kwa yade yen kwa enge hiyom. Umete mfunu ne wetra o, ekpo ngutega, enyanu sile jojui. Bili ya mpo ngutega kake, kukukula, meno anyikli o. Meka ya ale sipekbe, pe kamia pe, kachuchu wuklobe, o hiyop, elebe na woisi, elebe na woema o. Suragoha, eblo nebe, efunu wabe muvito ene mikuya. Menyanu si apeto lak blon. Menyanu si wopia, eye enyanu si mawok. Nikuya, eno anyikle enu si mawublonela. Midege si, Biliam zan alakpanyama le epe jitinyata. Nikuya, eglobe enyo, ma kweda, ma kati yako. Azon, apie mae mye badu, le dope evelia. Biliam nenye le mye asifyan siya siwo lona be yewa azan matio blavuvo enyi, kwi asheke, pe alakpato ama, de upe jitinyata ko. Amene nye jina be yewa azan malakiyata ne, le upe jitinyata. Amene nye jina be yewa azan lukata vye adre kukwi blaton, le upe jitinyawo tako. Amene nye jina be yewa azan nusiyawo, ke ha, enyo maplenami. Meme mekwe sebe, wukata wototo le emame. Ke afima bili ya menye ma le ete mkwabe ya klobe doma hii ma uchaka magati kwa ake mikuya. Mikpo nwisi wuglola. Azo enya wochi. Midege si bili ya mza alakpanyasya de yengtope jitinyata. Elabena le nyatope mela ele gamajim eji bubumem ma eji ema eji doma eji dope mabe ama wuna po ye abe dokta ale kule ale ene ale blobe magati kwa ake. Oh na bili ya mwole pikame zasyame dope ngbedodo mkokoko. Oh miyato wu Utso, ama utsigbe de wope jitinya wunu, le wope kwa mwakato unko uta. Woglona be, ne ewa emalade kuna tugu. Menyebe, ame nguine nge, eye mye longu. Eye, enye ame nguyade, mye longu. Kake, matengwa de kufanuma u. Nyepe, nyepe nfatia globe, matengwa we u. Dokta, ale ale kule ale, globe, ale ya wule esi. Azon, ele na ube na kwe sele mwasi anu, ne ekoto liklimi. Azon, ne edila, menyebe, ele yi, sise metong, enyo, makorabe, nye matengwa anna wo, ngobe dede wa, teuma hi, adoli hama u. Oh, mi bili amu, ne mnyenye maupe lolonula miwe, mawu mele epe susutro ge o. Pao, nane singu watengwa tova yi, nyatepela, Kena epe dodo, eglobe enyo, makati eko ake, midege sibili ya mwole afima. Azon midon kweji, esime uva, zan eveli akle amenkuta gamal la, epe jitinya kpo, kechi hoho, maude asile ngu, uyi. Azon ma umetrona epe susukwa kbede o gake, eto epe modede lolonu lane. Eke ma keyiji, gake ekede enyo be, majeji u. Ma wunya nusi nom gili yamfe jime. Tukwabe enye nye kulojila ha. Enye be elefu. Memelila kukwe mawu. Eye wo. Eye de kukoko wole. Ele eji yige. Ajibe ya pofia dewo. Ale keke ha. Ke mawu glone be. Mega we o. Deke ha. Epa. Ajibe ya we ake. Ale mawu de asile yungu wo yingo. Mawu globe. Heiji. Azon midon kuji. Metro epe susu kpok bede o. Midege si. Enye fe jijibe ya pofi ya dewo. Ame siwo wobu abe. Wenye watomi walawu. Ejibe ya pofi ya dewo. Ejibe ya kwa dope. Mejibe ya gilekli wo o. Ale wosusuvene ya tengwa wato swesi ya nafya lala. Ekime ya kwa dodo dengo. Ma umetro epe susu alo epe nyakpo o. Ngeke ya nawu. Epe jife jiji. Alo wo jife jiji. Edo emangbe. Nyinyane nama. Edo ngwe be ya na wo wojife jiji. Ke minam ya pe jiji na nye mawupe nya. Na wo jiji na nye pe lolonu. Menye wo mta wo lolonu o. Epe lolonu. Ne eya ebya eya manane. Metwe na wo wola. Blobe akpena wo apeto. Enyanu sinyo. Nye kwa fya higiki ya gohan. Esi wo donya glodi lama le afimado de la. Ma udyo eda. Ke blobe de dodo wo apeme. Le kukuge. Kiziki ya trofe mode glingu. Eye wofa vivevye keklobe. Apeto mau. Me bia wobe. Na po nye mblami. Me zonan kuwa me kle jiblibu. Me jibe. Na de asile ngunye maga no akbepe wia tondeji. E sokbe. Ma upo nuna nye glodi lala. Bena troyi na glone be. Medutwi. Ke nuka wowo. Ehe mkwe vadu koblibu laji. Ena ma upe domedwi fla. Vasere esye wolebe. Wawi. Letepe, nyinyana nama. Edemegbele ma unguti, anyogu sasa sana dukwa, siya, ple wukata, ne, de wujo, Anami miape jipe didi gake me ka ele sibe pene kwa nui kle be poplo o ke ne egbenya siala etafwa le keke ha mikuya mikuya mele gegede me kle adeye yedo o na gede me to nya de siade melele de asime e ma enye gbogboko kwe pe gbedoji ne e homa ufe nya jisse mikuya me kwa de yedo do jisse me kwe sebe wate wa gwa gwo abe ale sibe kule ngusi ai ne basere sina do adeye enye nto ha metui Eye menye bengin atepe, menye bengin atepe, gake ema menye jesila, bena enye mawufi, sibotia o, mikuya, o, kurakong o, mekblokbo be, amegede olava konye, aglobe, apeto, de enye mekblonya di, ke wonu gansi ya wukata le wonko mawde, aglobe, mitera le konye. Minu macho macho wala wo, nye menye mikbo o. Nye ponukle adeye ye wo afye, mekbe miyekbe, nyongi roko kole Yesu Kristo pen komea. Nane glenle afyare, en, lenye tepe me, numa wo dometo ade ke o, dodo si o ma wu nafe de ke o. Nane glen, mi jiro miyangto miyafe jiti nye mekbo ko, eye miyakbo nusi bibla glon. Mi fya mtepe ade si wo nyron amyade lel. Le fofo viri boko kwe pen kome, mikuya, mele afima o, gake mikuya. Yado ye le miyape jiti nyata la, miyeklobe enyo, miyeklobe ma ufonu nangyon wo, kude ale siwa wa wunti, oma ato ataki oklen wo, dake minya, plola globe ale woto mwobo bwe la. Wanya nusi ma uglo kude enyo le afi, mikuya, kakare jitwe ma uglo nanama, eyata wo wojibe yewa wwe ale keke ha mikuya, wotene kobe yewa jita flati dodoare enyo, mesusye be enyo ubo, enye, menye be, Yamafu o, endi, gake ma uglo na ngutube watu a wusito vovo na nyonuto. Ne, nyonuto a wusi enge ngututo la, enge ngunyonu lepe nkume, eyata mesisokbe o, en, eye, melebe nyawe o, o, mikuya, eke ma, eya ngutime nyo o. Gake mikuya, ote kwabe yewa kwa taflache dodo ade bena, apito glo na mbe ma wo esya, nye me glo be me gule o, gake, mifoda, menye pe lolonu, deblibo ye o, elebe wanye pe modede lolonu. Mikpo nu si woge wala, ele di foge hatutubli bola, ele di foge asada la katan. Mi dege si afisya ma umetro na epe susu, epe nyak bede o. Gake enye ma udo mnyoto eye ato woji, pe jidina wo. Tokbobe, e titrede epe lolonu nguha, e kwa esya siya. Mikpo da ma uglona mosebe, gide afima nyak mandila mesya minasya. Eglobe, eye afima, eye na fonu na gakwema, wofu ivo huhu. Mose yide afima le epe jikume. So atizo tila de ashi, eye oglobe, mitoso la wo, ne mia nati mi, to akakwe siya mea. Eye wofu agakwela, tila medo o, ega fui, edo, esia chitre de ma upe lolonu. Eg bandodo de siya de sile bibla me, elebe wafu Kristo zi evelia, mikuya, wofu Kristo zi deka. Eg bando doble bola, gake eto epe mode de lolonu ni. Ke emekbe globe mikuya, sile miya simia nami, ende, mehive nami mitose la ufe hatutu. Ma u globe vafi mose, vafi, yavato aji afi, enye subola wanutepe, abe ngonu sido, afo kwa kokwe ene, eliaji mikuya, bo afi meda, nakbong bedodo nyikbalda. Oh, apeto, gake mele yige o. Eto nye mode de lolonu le agakwela go afima, e do dokuyo de chi, mikuya, ke menye nye o. Eko dokuyo ngu, meko ngu nye o, me le nye nye gome jeto amede asi o, nusi me glon na wola, evo tia wo dogo ya. Nyatengwa atasile donle la wo chie ye ope la melasen, nyatengwa glon ya di, afunukulade ye yew gake nwa enye be le ebe enye kome jeto amede asi ma wu metrona epe susu o konye ele na wube na le epe dodola mede asi epe lolonu. Oh, enyo, ema enye nusron la wuto. Metrona o, ne nusron la wukoto le esye la eke ma dodo de kamaki. Mi fe yede kike me katan ye mi de kofanya nye la yesi siya wola kula mesi uko selado metro kwa o. Matengu atro o. Azon ya tengu akulope enyo. Makulena o. Menye nangkekesia o. O. Mi. Biliam to. Nikuya. Nikuya. Ma umetrona o. Enye ya make cho ekbe yire mafomafome. Nikuwa biliam to da ekbe. O. Menye be le bibla meng. Wongiro ama ule yesu penkome gake. Bora. Ama wukatan. Nye metole menanu si ama uwa o. Nko bubwa deke mele jipo ake. Si wona le ame kota wudo mwe siji. Nya to akwade de o. Nufon keke meli o. Nekbe to yesu kristo penkojik o. Nuka alekwekwe nenyo ha. Nusie wo ha. Ema medu na neke awokli o. Ma wupenya gome jetuwa ye. Ele na wube na no anyik. Ble enuma.
All right.
Esogbe. Tododo epe nyanyo uva sa. Mido nku e yima esi saul trok bola jia. Hosepe nana aden non biliam si. Eye watungu asen blibo. Ma upe nya gome jetua. Amegede ole aglame ekbe. Le doyo yope nana u. Si wo akatengu awo numake. Amegede ole egudu afi. Ame si wo le nufungple bebogblo u. Ame si wo le nyak blomdi. Nunada de watungu asen. Na mau fjarukwela, yake oma wone o. Uto, mau yira wo alekeke ha, wo kwa mwode de lolonu. Yake, den koko kwa kwa vivi sese ota, wangto upe vide wota la. Wojira upe ngoko vinyenye abe alesi esa uwe ene, mikuya. Wojire na dudu wakade, wojire abe alesi biliam uwe ene, mikuya. Amegede ole numake wame ekbia, nyingyebe siangyenye tope, wojira upe ngoko vinyenye. Nyonu si oglo na bebo kwa kwele yosi le atakwi odom. Ngutu, demona wo le nyaklo ti oji. Nyonu si okpada, evo le nyaklo ti oji. Sisi nu odomo, edo subo subo ufla ya wo. Nuklikpe ganto wo, si hami akpo. Nemye jibe yuanya le dunya kekepe, ngusawo me eyi si wanya le tiarukwepe, eyi yamela. Niko afisi yura towole. Mile nkude ale si yura towole langu elabena. Wawe nye tuko ade, ne miyejibe, miyanya afisi tron subo duko wo chitre dola, mile nkude yuda to wongu. Ne miyejibe miyanya afisi, kamia chitre dola, mile nkude nyon wongu. Mile nkude akbe nyino nole, nyon wodome ngu, elabena ele chitre na hamela. Ne miyekpo, begblele nyon wodome la, miyakpo begblele hamiyame. Nusi wo tronsu, isbel si sisi nude mo, ea tututue hamela tronsu, mikuya. Azon. Ema enge nyatepe, eye mye nye nenema mikuya. Ne mye jibe mye nya afisi hamia lela. Mille nkude akbe nyuno nongule mye nyonu odome. Ela bena enyi hamela nye nyonu. Ne mye jibe mye nya dukwape dukwela. Mille nkude yuda to umu. Midege si. Abe ale sima uglona bili ya meene. Esima usenya machucho kote vafan la vo megbe. Nyalabe megayi o. Azon uglone. Esi e wopole le efe chime, nusi wonye woge wala, eto efe mode de lolo nulani, eyata eglobe yi. Eye, miyatengwa wanenemake, ne miyajibe miyazonle nyatepe me ola, miyatengu a yi, adakho, akho, sibosmo dogande, takare jitoe miyatengwi, gake efe mode de lolo nuton miyele, miyele afotumu efe nyalaji, anna miyakpo jijeje, takare jitoe. Tututu abe alesi wawwe na biliam ene, po jijeje, gake, mete unpo fide dukoma o, ma te mwawe o, elabena isi a isi wode asi fipopo di mela, yira nebo mu, nikuya, ma te mwawe o, gake esi wopakpo jijeje lepe, nu wana mela, fia amemau, to balak jibe wa wahasi. Eklova Israel kwe asada me, eye wode wojui, eklobe, cho, mikata miye ledeka, muka nguchi, nye subo na mawude kamake, nyaklondi lade le miya sile jibe afi, eye, nyaklondi lade le miya wohan sile, anyime afima. Eye, vasasa de kamake le miya si, yehoa make abe miya fufuwe ene, azo nuka nguchi, mikata miya va boha klimi wa. Bibla klobe, migataka miya rukyo, de jima kose to dome o. Migato kokuti pede wongu ti kura o. Ne omekho eji sewola. Mino atoketo wukbo mikuya. Midogo, mimada, apetola yiglen. Eye, makhomi mikuya. Migaka si ope nu makumako wongu ti o. Esokbe, ope dipopo titre de nyalangu. Ble nu nenema. Mino atokele engu. Migado tui o. Eye, afisi amye kwa bilia ma. Togo yi afima eye. Ude asin pafya ame wome. eye wo dada de le esi eye wo wo fu du le biliam pe mochi ale si wo we kefia balak ple israel vi obe wa wahasi eye fu ama po israel to kola amewo eye ame akpena na wo ku le wo do melen kekede kaji eye esi wo kata wo le afima le mawu pe samle ku ngo le betumdala israel mutu ade si e va to ple media nyonwade ko ma hatu nkonyonwade eye wo gede agbadola me eye no no lavi mutu zoye afima keto aplo ade de asie eye wo wo ame evla ke emachi mawu pe do majunu mi nyabe emanye ngonglola ele tepea Nikuya. Gekenu kecho, Biliam. Eje jine be wukojo Israel. Luka wuwo. Ekojo upe asadala. Maude asile enwe ye wukojo upe asada. Eye wufudi asada blibu la kata. Eye nenfotiade je gome. Simenye bibla pe nge tepe ula. Efwadi asada blibu la kata. Amiade achitekle susuto vwade. Abe kura ene ye waglobe. Enyo esia emakle ekame. Eye sususe tovo vule asinge. Efwadi asada blibu la kata. Eye nume wo hamepe asarabli bolal egbe esogbe esi wole nu fiama ale si wole wom ke gbojo asarabli bolla kena kades banea nyape adikadu dola esi e wo vado kades banea la ti menye asarala pe gbojo gbojo utrogbo wo yi le eyo meten ni donkuji odu ma dola opandudu ma ofanya no wo si wo dede goza siaza eye odu ndudu la wo notito akapela me wo wo esi wo kata wo pon kunuwo wo lenkure wo mosengu ke po epenya po epe nya glodi nyawu nu de siade eye tetemle ba sie wo doto ala kwanfa tiasia sie va wo doma ke tia nu gbegbele wo la e gbojo asarala eye wo po jijeje to eji ate kwa nya be tu po ade wo si wo dola million de ka ate kwa nya be koma ha chon ko ka wo le si ate kwa nya be to akpete pe akpe wo be de enu eye wo wo doga wo kula musento eye wo nya nya glodi la yekata sobe dake ziale simenye mau penyala ola anyuna wube na no atogeto egbo mau metro na efo susu o mi no anyikle penyala tututu ela bana eye enye nu siaba dole nu wu nyala nyade nyaji amese siya de nyade kale eme alo ato nyade ka akpila elebe wano anyi anye nyama azo mi do tonyu azo esime nyala pe do kwa le esiwo ye afima ke kwa be titriti la sopo ngdola titriti ganto wu siwo kwa kwa la amale kito tri ti agbawu wo fe no no mazi bo siye wu wo kwa be nye le abe pe tu biwe ne wo fe kwa toto wu alo to kwa de wo fe tu omu ale gbe be wa te wa to ta sia dam wa ke do de ma keke le eji pedo ta sia dam e be a ku tu se sien ale si kwa te ngwi le gle woji ni kuya wo fe gli wu wo kan tie wo fe aklo wo gbo eme wo tidi eye wo jwatu cho nyele abefatu viwene nyatengwa we o eye amefe chitrede nyamachi kale ple yoshua heglobe nyina la mili chireka mi ame million of sewo ni sidodui community reka nye sute globe nye we nikuya nye sogbo globe nya pe akokple o nukaje wotu odo kyodo ma globe meto anyigbala nami enye miato eye afime wo chitredo keke amwo de sno le nubu bo do mekle credo de sia de pomo fikle konwo le wo dome eye wo gbojo wo le glodo o menya akasi wa trodo kle nusi wa wo o sogbe afima nyala pe do dopo vale gake ha enna wo modede be na we e de mo le wo lolo nu modede lolo nu si enya be nusi le wo jimela Eya manye naglobe enyo no vingu tsubrana mawo ale klale medefunam o mawira mbesegbe mechiakale gbogbo me duagale gbogbo me me ade efemo yiji esogbe gekenu kawo genala me du atakue ye mawo esia medefunam o menyabe nyekosele kristo me menye lenusi me dola me o gake bibla globe nana kude enu mikuya nuka nawo na bazu nuklipe abe ale se biliam wo ene le enyonu mamle o dumeto de sia de nkume nuka wogen na la na wo soge enyonu viwo na kpo rekita pe ha tutu ade le tefe tutu Israel swe ha tutu ade si 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 anu demo mikuya gake ma wana na kpo jijeje nuka ngutie eyiram nyemeke die ma o eyira biliam ha mikuya kada gito e awe elle zo somle pe mode de lolonu la me menye pe lolonu de blibo o ma u metro na pe susu o e ya tai wo yira wo e yira israel afi ma pe blan na song luka wo 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 de son wo do ko mo wo gbo nu na de bi o he wo pe nu wo lia wo o no atele afi ma tututu e ye ma wo yira wo le bi aji ni wo kle mana toiji toiji e ye wo do meto de sia de chro ela bena umele efe gbantua modede efe lolon gbantua sinye efe nyala mede asikpo kura u uto efe modede efe mo nike yi ya ke midon kweje sima wojo le kades la ome zoye ngokpo u deko woyi no khlapum le piaji wonye wa atemu adugo tu akima hati lenkeke vemegbe wa atemu ate ngbedodo nyigbalaji o somo pe blande songwe ye wodomo to de sede ku negbe Joshua kle Caleb amesi o no anyi kle nya gomejeto aku o mau peremiangu mau metrona epe lolonu o metwa epe susu o dake ayira uya kakare jitwe ayira biliam kenu kabu wala akima epudi asara blibula mikuya elebe na notede nusi woglolaji metro epe dodo gomejeto agbedekpo o azo mi kwa biliam oda egbele agbeme nyawea nyingata nkugodoko wole jijije pom wole adeye dom kakare jitwe kele mau pe nuna nazam sole jide pom Nusianu, kakare jitoi. Gake ekble kodro na ma upe, hame blibola, pakble upe, nukatiak beblela, eletepe. Amiade glon na mbe, ebe, nukata ele siya uomdu, nukata ele ema uomdu. Me globe, mekwe sebe ema nyenya tepewa. Oh, gake globe, inga nukaya, ema menye udoda siye o, elebe na tukberade dole lauta, ukojiwe sebe, nyenya glodila nuka mtie. Natengwa, tia nyonu mawa alesi, ple gutu mawo, ale siwa wo esia e ma ple e keme ale ke na te ngwa tia wo abegugu konta esi o mejibe yo asron yo pe abade o ale ke na te ngwa tia wo nanam nuo esi o mejibe yo akọ wo pe gomejenu goha o ikuya ale na mi be mi trova aje ejito afisi mi eje e gomele alo afisi mi ede asile enule eye mi ato mawu pe nya de siade mi kwe dako le agblea wo megbe abe ale si biliam deson de maupe hamia mene bulu ade de bulu ade de maupe hamia mel la nene mayenge ala konfia la siawo ebe hejibe yuwa gule fiami wole esron tege kule duduwa ha siawo domato de siade kule amesiwo yide inyade de fiata wia adre pe bulu kukuyo lame ope bili ampe enfe fia lecha jime ebe hele koklombe inu de kako mienge kristo ta umi kata mienge eye nunola ukle papa ukle ekake ukata lekpome we wom kele esia wom mau nya glalala globe menya pete koste mau nya glalala de goha ukata de asiko she kutu kluy la mama me esi go menye asto ret leti mau ko she abolo kutu kluy wa globe mi mia mia pe nkuo ye mia koi ne edefuna mia pe jitinya mi mia mia pe nkuwa abolo kutu kluy sia go mede nye le nti na si wo bala hom yesu kristo si wo ba menye mau leti kutu kluy asto ret Sipe etepe maria ho o. Eye roma pe kosha kotole kutoklui. Hele mawu leti tepe mawu no menye mawu o. Kosha si wakba anlaye le miya si karejitwe. O. Ke azon yade defya tabi adrepe gulo ganla. Bili anpe nfiala siya wukle upe. Abato nfa fiala le sode mkle khamela. Yire ngunyo matokbime. Nile nkure anwe siye nwa bado adikato doji le nwuwu yila. Mikpo epe bojo bojo da. Azon. Dodo waha la pa sheke kle jivo vovo vovo. Deka hito mo deka. Eye deka hito mo bubu. Deka wawa deke mele wo dome o. Eye wole akokba jembe yo akwe. Deka wawa ve. Menye esi ma wupe. Nya demekbe na o. Ma wupe dodo gome jetola. Wole tomfa eme to. Dinya keke kle dodo waha deji. Ma wume trona epe susu o. Eli kle pe nya lati tutu. Eglobe jipo kle anyipa nu abayi. Deke nye nya numa yakbo o. Ele tepe. En no anyi kule epe nya gomejetua. Oh, nya tou. Tokba beo kwa tole nya gometou mde en wuha be ale si wo wwele. Ene tututula ke deko. Nu deka kweli miya wo. Mele etroge o. Nikwe sepo. Elabena, jipo kule anyi banwa yi. Epe nya ma da fu akbo. Nikwe ya. Nye kwa apisi miele so demu yina. Nye kwa dunya keke wokle nwoda. Ale si wole akuka jembe ye wa fuku hamelade du. Ple dunya keke le hamia me. Nye gena de kristo me to dunya keke oji o. Nye gena de hamia me. Kristo me. To bo bo pepe nyongyron me. Eye mosigi na nya bo bo pepe ame nyongyron lela. Enye be bo bo masile me wola a jesi ma ufe nya de siya de be enye nya tepe. El le tepe. El la bena mesya mesya de nya de kada le me. Alo ato nya de ka akpi la. Wade epe gome dalle akpe gbanle la me. Gake ha epo jijeje. Nena ma mi blon. Miyate ngwa akho ema se. To jijeje popo ji o. Miyate ngwa ato jijeje popo adro ponum. Akpo o. Ikiame le jijeje kpom. Bili yang kpɔdzi dzedze to esia me. Gake nɔviwo natrɔ mawu akpɔkple eƒe nya la, elia eƒe nya me ɖe asi, hedea dzesi be nye nyateƒe. Eya ta ɖoŋkudzi xɔnye. Si ale si nanɔ agbe la, gaŋlɔ esia be gbe ɖe o. Mawu metrɔna eƒe susu o. Gake ayra wo, aɖe asi wo nayi kple eƒe mɔɖeɖe lɔlɔnu la. Gake matrɔ eƒe susu o, matrɔ eƒe ɖoɖo la o, matrɔ eƒe nya la na wo o. Kpawo amegã, ele na wo be natrɔ, mate ŋu awɔ mawu ƒe nya be woasɔ kple wo numetoto o. Ele be nawɔ wo numetoto woasɔ kple mawu ƒe nya. Nikuya, mɔmadzie wòle be na. Nagblɔ be menye ame nyui aɖe, mawu wɔ esia ema alo ekeme, gake ɖe nelia eƒe nya me ɖe asia. O, enyo magblɔe na wo, menye deko awo, esɔgbe, nane gblẽ le afia ɖe. Mawu le e, ana nu adzedzi na wo, kakaɖedzitɔe. Anna be na komahatɔ ŋkɔwo le dzidzidze kpɔm negbe ame si medi wo la ko wo keke woƒe agbadɔwo hame nyui gãwo kple nu sia nu le anyigba la katã dzi wonye kesinɔtɔwo eye gale kɔkɔm ɖe eme kple hameviwo to afi sia fi ɖe bibla megblɔ be wokpɔ xixeame ƒe kesinɔnuwo kple ame ƒe luʋɔwo gɔ hã le emewoa kple nu sia nu si wokpɔ le gbolokoƒo sia me esi nye nu blibo la dunyahehewo kple ɖoɖowɔxa ƒe dada wa gake mawu ƒe hatsotso sue la nye eƒe ŋgbetɔ si wotu ɖe nyamatsi dziƒo fofo lɔlɔ na like nyi ɖe afi ma tututu dzro migate ɖa le nyama gbɔ gbeɖe o miate ŋu ayra miate ŋu mawu ate ŋu adagbe le miaƒe dɔlélawo ŋu ate ŋu adagbe le miavivi dzi si lé dɔ la ŋu ate ŋu adagbe le srɔ̃wo ŋutsu srɔ̃wo nyɔnu ŋu ate ŋu adagbe le dawo ŋu ame bubu aɖe ŋu ate ŋu atikpo ɖe eƒe gbɔgbɔ la dzi aɖue ayi agbɔ miɖɔ ŋku dzi be tsi dzana ɖe amedzɔdzɔwo kple amemadzɔmadzɔwo sia tsi nenemake gake esi nuku la le afi ma la loo woɖoe ɖi alo womeɖoe ɖi o eye ne woɖoe ɖi la ate ŋu ne lu wonye la ele be woate lu ne enye mawu ƒe nya la ele be woana mawu ƒe nya ne mele nenema wo la enyo ekema menyi o mikuya mise esia gɔme azɔa etɔla nayra mi atsi la megblɔ na mi be matɔte le ga sekeme eye eyae nye si ekpɔtɔ mliti blave na ga ewo mi ame geɖewo mɔdidi le ŋgɔ na mi miazɔ melɔ mi eye susu si ta meƒo nu na mi alia la menye ɖemedzi be mawɔ ada ɖe mi o ke boŋu ɖemelɔ mi eye nu si menya la nye melé naneke da ɖi o megblɔ nyateƒe la na mi le takpekpewo me le egodo afi si me yina la mimase maɖe gbeƒã gbedasi siawo kpɔ gbeɖe o o medo ŋugbe na mi be mava agbadɔ sia me afi sia tututue nye afi si meɖe agbeƒã nye gbedasiawo le etɔ̃ alo ene gale asinye le afi sia esiwo aƒetɔ tsɔ nam ŋɔŋlɔwo le asinye ɖe eŋu si nye makatsɛ kpɔ be maɖe gbeƒã le afi bubu o negbe le afi sia ko afi sia nye afi si mawu ƒe nya dze egɔme tso eye va se ɖe esi mawu natrɔe la manɔ afi sia nɔ hem ve le afi sia tututu esɔgbe le takpekpewo me le egodo afi ma la medo agbe ɖa ɖe dɔnɔwo ta kple nu sia nu nenema eye le eƒe axadzi la megblɔa nanewo heƒo axa nɛ bene ale wo nasi woawo nya nu si gblɔm mele le go bubu me funu la wonye le akpomunu mikuya mefia dzesiwo kete kpɔ be mafia mawunya le sidzedze dzimenya ɣaɣlawo me nya amewo ƒe dzi hewɔa nu siawo emanye nyanyue gbɔgblɔ ƒe nunana be woaʋuʋu amewo afi nanya la nyaƒoka aɖeke dze woƒe aƒe me eme ele vɔ ekem ne enye ale la ava enumake kple ema ne gbɔtue la atsɔ afɔ aƒo gaƒoka la ƒu gbe mikuya emae eye wo hã esɔgbe ben ema le teƒe tututu ben wɔ numetoto aɖe esɔgbe enyo ele teƒe ɖe dzimele miadzɔm be mienye etɔ wa ɖe dzimele miadzɔm wa tsã la miedzea pentekoste ha sue aɖe eteƒe medidi fifia be
if it had not been for Jesus where would I be I'm so glad that the Lord brought me out. Oh, I've been happy since the Lord brought me out. I've been happy since the Lord brought me out. If it had not been for Jesus, where would I be? I'm so glad since the Lord brought me out. I've been shouting since the Lord brought me out. I've been shouting since the Lord brought me out. If it had not been for Jesus, oh, where would I be? I'm so glad that the Lord brought me out. Glory!
Aren't you glad? Aren't you glad?
Aren't Aren't you glad that the Lord brought you out? Aren't you glad that the Lord brought you out? If it had not been for Jesus, oh, where would I be? I'm so glad that the Lord brought me out. Oh, I've been singing since the Lord brought me out. I've been singing since the Lord brought me out. If it had not been for Jesus, oh, where would I be? I'm so glad that the Lord brought me out.
Deji mele mia jomua, eke ma nia son kelime ni nia hama.
We'll walk in the light. It's a beautiful light. Comes where the dew drops of mercy are.
Demien lo es yawa, nanya ka chiake.
It's a beautiful light. Comes where the dewdrops of mercy are bright. Shine all around us by day and by night. Oh, Jesus. All ye saints of light proclaim Jesus, the light of the world. Truth and mercy in his name, Jesus, the light
of the world. As long as you're not going to be a
such a beautiful light. It comes where the dewdrops of mercy are bright. Shine all around us by day and by night. Jesus, the light of the world. Shake one another's hand.
Minna asimiano.
Oh, it comes where the dewdrops of mercy are.
Deji mele mia jombe mienge kekeli la preti wawa. Vila chitre.
All around us by day and by night. Little children love one another.
Devi suewo minlo miano wo.
Oh, we'll just walk in. It's such a beauty. Manifestation of his word comes where the dewdrops of mercy are bright. Just shine all around us by day and by night. It's Jesus, the light of the world. We're marching.
Mito miapeta kuvio, mide miapeta kuvio dogo, mitireka. Mina miacho nunana si wovulana apeto, menye lubablai o. Gake oto atakuvio ka palo, nti, plenu, mikuya. Amen. Oh, the man I'm yes, I'm okay, my new wa. The co matemwa susu amitiko kwe mawumu le gadek be. Hati wa yu roma tope, jefepe, aksimala, ade asitoma lalia mela, minye. Ato mo srema, si edu tade jata upe do mela, wa no boglombe. Ni glade yonye me apeto mawu mede ajobedo kunye na wo yeye klongunye to makomako nyenye katame klongunye to dikeke wonya katame nabeto istasi ajila mazunu wawo yeye le Kristo Yesu me Namato wonyala dengeji me na wanya kadina nye afowo si akle lenye moji to esi ajila maje yo wo me ne Yesu pen kome amen. De emma mena mie sele mia dokio me nye wa. Mie de ajokle mia dokio ye ye. Eye mie nyabena le mia pe ji ome la. O gwa agbe mi. To kukwa odome. He wa mi mie le agbe. De esi amena mie sele mia dokio me nye wa. Mia to. Oh mia to. Me lomi. Ple lono si me kuna. Mie doto. Mie lomi ano. la bena ma tengwa le funo vi o sikpom ne le o eye na globe ye lo mau a mesikpom le o nikuya eye ta mi lo mianwe uku e kemane mi esubom mianwe wala mi esubom mau siale te pea ale si mi wona de visu se o de motor de ka si po agbogbo musala nye mi wena e ka ye mi po ole jahiame e ka ye mi sra o po le ga home e ka ye mi won siawo no si mi wona wo e mesiawo la nye mi wena de esiame won kuwa melone miawo yade oh hajiji de kaga soso wo lebe mi achi ne e yi fiade gale mi asi oh enyo e ko mi ato wo e sogbe amaga oh ke yi pele yesu nkola ganglo esiabe oh honye wo mi na mi kata mi achi azon ame siame de tu azon le jiga de kako mi tue de egbo mi achi kle nusianu sile mi ame Ni donc ku diazon mi to gbeda de tanye ne yo metiti fe ya hoto la le kokum esime gbogbo von o le adika dom le apasi apa ma donc ku ji ba mi le gbedom da de tanye e danye za lo nkeke eye nya ha ma no gbedom da de mi ata mi no titre de mi ape klo la nwi la pe akaji no vingu tu neviel kle pede ngutola no vingu tu cards ni do to wo wa chia agbenyala mi me kwesene nema ne nge me kho eji se wola kakare ji to ya ngene nge ma dawode afisia o kakare ji to ya nge ma we o me kho se be wo kho da sila ji se ye o li kli ale si wunya ke me da kho se de wa kle ve ji mi no anyi kli wo no ti bubu sia wo le afisia te pe si wo pe ta kwepele si wo titre de afisia fiansia ne mi le wo pe nto amela mi no titre na wo mi senu sita wo ba afisia do fiansia
the name of Jesus save you as a shield from every snare. Listen to this. Oh, when temptations round together, just breathe that holy name in prayer.
Mau lono yo do amesiawo me de kukuna wo fufu le yesu pe nkome na wa ba mejro apeto me le gedumda Mina mia de mia peta auto azon. Oh mau, no anyi kulimi, kere mia ngu apeto.
That's truly my prayer.
Esianye nye gbedodora vafa nyagakpe ake mawu na yira mi ke azo mabiatso no vingu tsune vielgo ne alon ava akpa popo pe nuisia mawu lomi nya do meto de siade meda akpe be amawu la singe abe mikata ene nuka nye beda sila nye ne amiare ke melina musi pwese o eye amawu le afisia alon akude eta de beda sisia si miholata mawu na kpede miangu amesiame nye gbedu dora liklimi nye ya yira una yiklimi ya dumeto de siade miganglo bebe yo nye chita chichi mape kume kwa lau o akwe kboko ngusela le miya mefifia ngusia nudodo enye mawu fevi mina miya de miya peta oto basere sinovi ngutu nevi na nakpa mi eye mawu na yira mi